Enkosi mzalwana uCarlson, ndiyabulisa kananjalo kuni nonke bazalwana noTata enkosini. Uli ndisuka ngamanye amaxesha ndizive ndibumanqumnqeza ukuphakama xa ndiphulaphule ubungqina obumangalisa olu hlobo njalo njalo obunjengokuba ndibuve ngale ntsasa. Kwaye ngoko ummi onguwakuthi xa ehlupheka etshutshiswa njengokuba umzalwana wethu nodade bamabhaptizi benzile endandingumbhaptizi ngaphambili okwam umbhaptizi ongummishinari kwaye ndisazi uba kwintoni na abantu bakuni kanye ndafumana kwaloo nto inye abantu bakuthi kanye bandikhuphela ngaphandle kwaye babecinga ukuba baya kundigxotha ngenxa yokuba ndiphambene ndaze ndafumanisa kwaye ndihleli ndithetha into encinane eyindlela nje yokuhlekisa ukuba ndiphambene ndiyekeni nje kuba ndibonwaba ngolu hlobo kunoba ndandinjalo ndisesezingqondweni emhlekazi makhe ngoko ke loo nto yindlela encinane yolwazi endiyibambileyo eye yam kwaye ngokuphandle ndivuyele kakhulu oku eli xesha lokuba lolu hlobo nalo mzalwana webandla likaKristu ulapha njengokuba sidla ngokubhekiselela kulo okanye ubuCampbell kwaye ndiyakhumbula ukuba ngeliphandle babengabona abantu babehlasela kakhulu ngokuchasene nezinkonzo okuqala kwethu kodwa uyazi sasinayo ogama lingupawulos ngaxesha lithile owayelolo hlobo naye waziwa ngomnye wethu ngoko ndiyacinga into esidlanga ukuyikhangela bubomi obuphilayo uyazi kungcono ukuba undiphilele intshumayelo kunoba undishumayeze yona nanini na ngethuba elithile ladlulayo umfundisi othile omkhulu indoda elungileyo yevangeli ezeleyo nonke ngabanye niyayazi ndiyacinga ngumfundisi uBooth Clibborn oshumayela ivangeli ngeelwimi ezisixhenxe ezahlukeneyo ulumke kakhulu kwaye uyingqondi ngolwazi kwathi sahamba kunye ngelinye ithuba waze yena nomzalwana omwa kunye nam kwakukho into esasixoxa ngayo ndandibambe icala elimkhasileyo waze wajika wajonga kum wathi awuyazi nje wena ibhayibhile yakho yazi indlela noba ithetha ngayo umzalwana uBooth ndathi yinyaniso leyo umzalwana uBooth kodwa ndimazi umbhali ngokucokiseke kakhulu ngoko ndifuna ukuthi uyazi hayi ukwazi ilizwi lakhe bubomi koko ukumazi bubomi njalo loo nto nokuba ndiyalazi na ilizwi lakhe ukuba ndinokhe ndimazi nje inyaniso ke leyo ngokuqinisekileyo ndikhe ngale ntsasa ndabambana izandla nobudlelwano ebulungileyo apha babalungiseleni ndaze ndathi ndakuhlala phantsi kwabe kukho andizami kwenza nawuphi na umntu ukuba abalasele kodwa lo mzalwana untsundu uye wangena umzalwana wahlala phantsi ndathi kunobhala wam lo nankuya ngukristu wokwenene undikhumbuza kakhulu ngomdala usmith owayekade engowebandla likakristu ndiyakholwa ndandidla ngokubashumayelela kakhulu phaa ezantsi kwaye ndisambona nangoku wayebufana nalo mzalwana ulapha inye nje into wayenamabhovu abungwefu ndandiye ndingene ngomnyango wangemva kwaye andinakuze ndiyilibale ingcaciso yelo xheko elaliyithetha likhangele phezulu babe bonke abangcwele becula uyazi kwakukho intombazana encinane eyayikade ihlala ngasekoneni iculo lam endandilithanda yayingu-lift him up babe baqhwabe izandla zabo bonke ngokohlobo lependekoste uyazi u-lift him up babendithanda nam ndandibathanda kwaye sasithi ke sakungena lalidla ngokuhlala ngaphaya intloko yalo liyenjenje phezu kwedesika lijonge nje uyazi lalidla ngokuthi ngena mdala phumza umnqwazi wakho lo mzalwana ulapha kwaye ndafumanisa ngoko ukuba omnye wabona abaculi bathandayo bevangeli yayinkosikazi yakhe kwaye ngoko ndenza yonke into endandinako ukuyenza ukuba ndicule kwaye ngoko yayicela ukuba ingabizwa kwaye ndiyazi ukuba kuthetha ukuthini na kodwa mna ngokwam ndiyakuyimema ukuba inokuba nako ukuba izokucula ngoko anguye laa dade wayicula lo wayicula uShipper Hoy ngenye intsasa phaa kula madoda angosomashishini bamakristu ngoku ndiyathemba ukuba inkosikazi yam iyakunyuka kule veki kwaye ndifuna ukuba ikuve ngokuba ndaqhayisa kakhulu uba ndike niyiphosile ngekhasethi siza kuyilungisa loo nto ndiyakuthanda okwakucula kukuko kwaye ndandidla ngokuxelela abantu andizange ndibe nakukwazi ukucula obethu ndaba kude kuloo nto kakhulu kodwa ndathi ukuba uyakuze uyokufika ngapha ezulwini uphile kwibhotwe lakho elikhulu yazi phaya phezulu ndathi emva phaya emazantsi enduli ngemva emahlathini phaya kuya kubakho ibhotwana elincinci elimi apho liyakuba lelam ke elo kwaye ngenye ezintsasa usakube usihla ngaloo ndlela uve umntu omi apho ecula ubabalo olumangalisayo esinjani uba mnandisande sandisindisawudwayinge olunjengam uthi mabongwe uthixo umzalwana omdala uBrenham ukufumene ukuba lapha ekuqibeleni iyakuba indim ngapha ndizama ukucula bazalwana bam abangamaKristu nakundi yakholwa kuba omnye umzalwana ebeye wamazisa ukuthi kusasa nje njengomlungiseli wamabhuda lo ngaphaya. Siyakubulisa sihlobo sami esithandekayo. Kwaye ndibe nentsebenziswano eninzi engeninzanga kodwa ndikunye nabantu bamabhuda ingakumbi eCanada phakathi kwabantu abangamaChina ndafumanisa ukuba banothando kakhulu nokubele. Ndikhumbula indoda encinane yombhuda eyayelaa tempile kabhuda yaye yangena kwinkonzo eyayisewinnipeg kwaye yayiyimfama. Ngabantu abancinane kakhulu abalungileyo abancinane kwaye bayakholwa ngokupheleleyo ukuba uThixo wayengumphilisi. Sathi xa sasiyithandazela kwaye waye uphindaphinda njalo indlela eyayithanda ngayo uThixo kwaze kwathi ngequbuliso amehlo yavuleka kwakuyinto emangalisa kakhulu le. Ngoko simvuyela kakhulu wonke umntu.
Now I haven't had this opportunity.
Ngoku andizange ndibe nalo elithuba ngaphambili eChicago ukuzama ukuthetha. Lona elo andinakuthanda ukuzisa namyalezo uthile ngokuba kukho abalungiseleli apha abanokuba nako ngokuthe chatha kunam ukuzisa umyalezo. Kodwa kuyo yonke loo nto anizanga apha ukuzawuva umyalezo. Kodwa ndicinge ukuba inokuba lixesha lentsikelelo endinalo ukuhlangana nabalungiseleli baseChicago ngalo esisithili silapha ndize ndiqhelane ngakumbi nabo size siqhelane sisonke. Kwaye ngokuqinisekileyo ndiyayibulela inkosi ngenxa yeli thuba ngokuba ndingene kwesi sixeko kaninzi apha phantsi kokuxhaswa yinkonzo enye naphantsi kokuxhaswa ngamadoda angoosomashishini bamakristu. Ngoko ke ndingabi nalo ithuba nelungelo lokuzicacisa kubudlelwane babazalwana. Ndaze ke ngoko ndacinga ukuba kuninzi kakhulu okudla ngokulandela ulungiselelo olunjengolu okwezinto yinto namahlandi nyuka kude ngamanye amaxesha kube lula kumntu othile ukuba abone ingcaciso engeyiyo. Kwaye ndifuna ukuthatha le mizuzu imbalwa ilandelayo ukuzama ukucacisa ndiyenze icace loo nto kubazalwana bam, ndiyenze icace kangangoko ndinoba nako ukuyenza.
Insufficient and incapable of making
kwaye andingomntu nako ukwenza intetho enokuthi mhlawumbi ibe yephilileyo ebantwini abafundileyo. Andinayo imfundo ndiyiswele kodwa ndiyayithanda inkosi. Yaza inkosi yandinika mhlawumbi enye indlela yokuzuza imiphefumlo ngesipho esingcwele ukuze sizalise eso sithuba sokuba abazali bam babengena kundinika imfundo. Ndiphuma kwikhaya losapho olungamahlwempu nabantwana abalishumi notata ogulayo kwaye andizange ndibe nathuba lakufumana mfundo. Ngoko ke ngoko ekuzalweni kwabakho into eyenzekayo amava kunye noThixo kumama wam notata wam kwaye nakhe nalifunda ibali lam. Kwaye ngaloo nto ndizama ukubeka elam icandelo kunye nani bazalwana ukutsalela aboni kuKristu. Kwaye ngoku mna andingomntu unenkolo kodwa ndaba soloko ngaphambi kokuvulwa kwelizwi ndiyathanda ukuthetha nombhali kancinane. Singakhe sithobe iintloko zethu kwakhona okomzuzwana nje. Bawo wethu othandekayo, wena unguThixo wethu kwaye sisondela kuwe ngenxa yevangeli. Ndilapha phambi kwabantwana bakho abalungiseleli bakho nabazalwana bokholo oluxabiso olunye. Indlela ekuyivuyisa ngayo intliziyo yam ukuvala amadoda ebengaqondwa xa athunyelwa kwiindawo zokugcinwa ngenxa bukumkani obungenxa kaThixo. Ndabona indlela obiza ngayo abantwana bakho ngemihla yokugqibela. Saye siyakholwa ngenene bawo ukuba siphila ekupheleni koqhatso. Njengokuba umprofeti watshoyo kuya kubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa. Sikholwa kananjalo namhlanje ukuba singabalungiseleli bohambo olukhulu lokukhanya kwevangeli ngobaba lolwakho usivumele ukuba sifumane iziphelo zehlabathi apho le mvuselelo iye khona. Kwaye ndiyathandaza bawo ukuba ngokuphuma entliziyweni yam ukuba undenze ndicacisele abazalwana bam ngale ntsasa injongo nomdla wobomi bam kuwe ukuze babe nokuqonda.
that we might have perfect love.
Ndiphe oko ukuze sibe nothando olugqibeleleyo nobudlelane nentsebenziswano kokonke ukusebenza kwevangeli. Ngokuba sicela egameni likaYesu owathandazayo ukuze sibe banye njengokuba yena nobawo wakhe babe banye. Sikholwa koku ukuba ngenxa yoku bayakwazi bonke abantu ukuba ningabafundi bam xa nithandana omnye nomnye. Amen. Ngoku nje kwaye ndiyathemba nethemba ukuba andiyikunidina bazalwana nodade ngenxa yoku. Kodwa ndiyacinga ukuba ndingathanda ukuzicacisa ukuze ungabi nakuva oko kuthethwe ngomnye umntu. Kwaye ndikhe ndacacisa kumaxesha amaninzi kwezinye iintlanganiso zabalungiseleli, kodwa oku lityeli lam lokuqala kwiqela laseChicago. Kwaye ndingathanda ukuzenza ndaziwe ngokuphandle ngoko ndizama ukukwenza. Kwivangeli endala esikelelekileyo apha, isahluko sama-26 sencwadi yezenzo siyafunda. Kuthe koko kumkani Agrippa andaba nguye ongawululameliyo umbono wasemazulwini. Lo kakade uthethayo nguPaulos, lo thina sonke njengabalungiseleli sithandayo ukubhekiselela kuye. Ngokuba yena thina simxhele umnye siyakholwa ukuba wayengumpostile webandla lentlanga awathi uThixo wambiza ukuba abe lingqina kwintlanga. Kwaye ulungiselelo lwakhe lwaye alaqondwa. Esiqhelweni ke nantoni na engaqhelekanga ethi ivele iye ingabi nakuqondwa. Oko ke kwaye ndiyacinga ukuba oko akungaphezulu kokuba kulungile, kufanele ukuba kungaqondwa. Kwaye ndiyacinga ukuba balungiseleli ngamanye amaxesha baba nokrokra kwizinto abazivayo, kwaye ndiyacinga ukuba banelungelo lokwenza oko. Ngokuba ukuba ndiyakuqonda ukucaciswa kwegama umlungiseleli lithetha umalusi. Kwaye ngoko ke ngumondli okanye umalusi weqela lamadoda nabafazi athe umoya oyingcwele wamenza ukuba abe ngumveleli wabo. Kwaye unelungelo lokwazi ukuba luhlobo lunina lokudla ezikufumanayo izimvu zakhe nokuba kuvela phi na. Ndiyacinga ukuba unelungelo laloo nto. Ukuba umlungiseleli okanye ngamanye amaxesha abantu bakhangeleka benokrokra okuncinane, oko akungekhe akufanele kukhathaze nabani na. Kufanele kuzise into enye, intlonipho entliziyweni yomntu ngenxa yomntu omi ngolo hlobo onokuba nembuzwano ngaloo nto. Kwaye ngaphezu koko, ukuba uqinisekanga ukuba usendleleni engqalileyo na, ungahamba njani ngokholo? Ukuba ubeke engqondweni yakho ngoku okukhangeleka njengenzululwazi yengqondo, nto leyo kuyiyo ngokupheleleyo kwaye kuyiyo, kodwa kulungile. Kodwa usuke njengokuphuma entliziyweni yakho ucinge ukuba ubungenakuphakama etafuleni, ubungenakuba nako, uyabona? Kufuneka kulula ngolo hlobo, ufanele ukuba ukholwe, ufanele ukuba ube nokholo, ufanele ukuba ube nethemba. Unganethemba njani ke kukwinto wena ongazi nokwazi uba uyaphi na? Ndingathini ukuhamba ndihle ngendlela endingazange ndayihamba ngaphambili ngesantya esinobungozi, ndijikela kuwo wonke amagophe ndingazi nokuba lindiphathele ntoni na igophe elilandelayo? Ufanele ukuba ubone apho uya khona, kule ndlala wawazi ukuba uhamba njani na. Nantso ke indlela wonke umntu amelwe kukuba yiyo. Kwaye ke wakuba unako uyayibona ityhiliwe kuwe kwaye uyazi ukuba uyaphi na, ngoko ke akukho nto inokuhumisa. Kwaye loo nto ndiyacinga uPaulos yinto awayezama ukuyixela uAgripha apha. Wabaxelela loo nto, ndandikhe ndangomnye wenu. Kwaye ndiyaqonda mhlawumbi ukuba lo mzalwana wombhaptizi ebenokuya kwibandla lamabhaptizi kusasanje inguye nenkosikazi yakhe, mhlawumbi ibiya kuba bubungqina babo obo, ndandingomnye wenu. Okanye ibandla likaKristu okanye umzalwana wobukhembelo lo aye kubantu bakowabo. Ndiyakholwa ukuba bubizwa ngegama elingcono abafundi bakaKristu bayibiza njalo, kodwa ke eneneni bamele imfundiso kaAlexander Campbell. Laze ke ibandla likaKristu laphuma uyazi ngenxa yomculo, ilungile loo nto. Kwaye kuba angabuyela phakathi kwabo angathi ndakhe ndangomnye wenu. Kwaye uPaulus ubuyela emva apha kukumkani kaAgripha noFesto aze athi, ndakhe ndangomnye wenu, ndandingumFarisi wabaFarisi. Kuma phantsi koGamaliyeli, titshala enkulu, kwaye wayeyazi imithetho nemimiselo yabo kanye kanye oko babekholelwa kuko noko babengakholelwa. Waze wathi, nam ndandilitshutshisa ibandla likaThixo kusekufeni, yabona. Wathi, kwayona le nto ndibuzwa ngayo ndandingumtshutshisi wayo. Ndaba soloko ndicinga ukuba ukufa kukaStefano kwamfumana uPaulus. Ngokuba ngelo thuba wathi wabona ukukhangeleka kobuqaqawulo ebusweni bukaStephen. Wathi ukukhangela phezulu amagada embetha embulala, wathi ndibona uYesu emi ngasekunene kukaThixo. Kwaye uyazi ungambulala umthunywa kodwa ungeke ubulale umyalezo wakhe, inyaniso leyo. Kwaye isigidimi nangona uStefano wayemkile waya kumabunye noYesu, nangoko isigidimi sakhe saqhubeka kuba uPaulus wahlala ethetha ngaso. Kwaye nangona engomncinane kubo engafanelekanga nokubizwa ngokuba unguye, ngenxa yokuba wangqinayo wavumelana ngamqhelo omnye ukuba isuswe le ndoda ingcwele.
Therefore, Paul, like all
kwaye ngoko ke uPaulus njengomntu wonke phambi kwabantu, uPaulus wathatha amava akhe abuye umva asusele ekuqaleni ukuya kwinto awayeyiyo, aze ke akubeke oko ekusekela phezu kwesibhalo ukubonisa ukuba loo nto wayeyenza yayingokwesibhalo. Nangona ichasene nenkolo yabo, kodwa wayebabonisa ukuba oko kwakungokwesibhalo. Ngoko ke ndicinga ukuba thina nantoni na nje ngokuba ndihlala ndisitsho bazalwana, nina nikhe nakhona enkonzweni, ukuba ndakhe ndafunyanwa ndithetha izinto ezingekho ngokwesibhalo, ngoko ke ndiyacinga ukuba yinyaniso leyo, okanye nawuphi na omnye umzalwana sifanele ukuba sibe omnye nomnye sithi loo nto ayifumaneki eBhayibhileni. Uyabona, ukuba iseBhayibhileni usenokuba nengcaciso eyahlukileyo, kodwa oko ukuba kuseBhayibhileni kulungile. Ngoku uPaulus wayenika ingcaciso yakhe ngento eyathethwa ngumprofeti nento uMoses awayithethayo eyayisenzeka. Waye wahlangana noYesu endleleni embonweni, waze lo Yesu wambiza, nto leyo yayingena kuba into enzima kuloo maJuda njengokuba watshoyo, Festo odume kunene nanjalo njalo, ukuze kungaba into emangalisayo na kuwe ukuba uThixo uyabavusa abafileyo. Yabona, ngokuba ukuba uyazi ukuba uThixo wayeyintoni naphaya kudala ngezibhalo, ngokuqinisekileyo unokwazi ukuba yena unako ukubavusa abafileyo. Waze ke wathi wayebanike oko kwakwenzeke kuye kwindlela eyayisiya eDamasco yoko kwenzekayo, ukuba ukuze abaxelele ukuba lo Yesu lo babesenza isidubedube esingako ngaye ngoko wakushumayelayo wayekwangulo Thixo bezama ukumkhonza lonke ixesha. Ngokuba wayesentlango kunye nabo wabakhokelayo ekukukhanya oko umlilo, intsika yomlilo eyabakhokelayo. Waye wavela kuPaulus ekwayinto enye ukukhanya kwakhona okwamfamekisayo, waze wabuza ukuba ungubani na wena Nkosi. Waze wathi, ndinguYesu omtshutshisayo, wenzakala ukhaba imviko nje. Wayezama ke ukucacisa kubo into awayeyiyo. Ezama ukubafundisa oko into awayeyiyo eluntwini yayiyiloo nto ukuba uYesu Kristu wayengumesiya nokuba wafa waze uThixo wamvusa. Loo nto ke kwakhona yayingokwezibhalo. Kwaye ngoku wayenyukele phezulu kuThixo uyise, waye wayelingqina lovuko lwakhe. Nokuba ukuba le mimangaliso nemiqondiso nezimanga eyayizizinto ezingaqhelekanga phambi kwabantu yayingeyonto intsha kwelenene ikholwa lesibhalo, ngokuba iBhayibhile yathetha ngayo. Khangela emva kubaprofethi indlela abaprofetha ngayo ukuba ekuzeni kukamesiya nento aya kuyenza. Isikhwala siya kuqhuma njengexhama kwiIsaya esahlushumathathanesihlanu nakwizibhalo ezahlukeneyo ayenokubhekiselela kuzo. Asinazo ezibhaliweyo apha, kodwa mhlawumbi wayebuyela umva ebhekiselela kwezo zinto kwintetho yakhe kufutshane phambi kokumkani, ngokuba ngokuqinisekileyo babengenako ukumlinda ithuba elide njengoba ninako ku. Ngoko waze wacacisa ezama ukubaxelela ukuba kwalo Thixo babemnqula. Waze ke kwakhona wathi, ngaloo ndlela kuthiwa yephambeneyo, oko kuthetha impambano, yabona. Ngaloo ndlela kuthiwa yephambeneyo yiloo ndlela endimnqula ngayo uThixo enimnqulayo, yabona, ngendlela ekuthiwa yephambeneyo. Ndiqinisekile ukuba namhlanje ukuba singaya kwiinkonzo zangaphambili esasingabazo ezinjengoomapresbitari, amakatoliki, amabhaptizi nezinye ezahlukileyo, singathetha ubungqina obunye kwabo bantu bathi bafuna njengokuba bangathatha umzalwana bambeke kwigumbi lokongela lengqondo okanye into lolo hlobo. Le ndlela yokuthiwa yephambeneyo yiloo ndlela endimnqula ngayo uThixo wobawo. Kwaye yayibubungqina ubumnandi kanjani obo phambi kuAgripa. Wade phakathi kwaloo ntetho yakhe uAgripa wakhwaza wathi, "Paulos, Saule, ngeliphandle uzama ukundeyisela ukuba ndibe ngumKristu." Yabona indlela wathi wazisa ngayo isibhalo ngokucacileyo, kodwa esi sibhalo sichasene nendlu yakhe yesikhungo. Kodwa isibhalo sasicace ngokugqibeleleyo wade wathi, "Uphantse ukundeyisela ekubeni ndibe njengawe." UPaulos wathi, "Ndinqwenela ukuba nibe ninjalo nonke. Inye kuphela into endiyifunayo kukuba ube ngaphandle kwezi ntambo, yabona, kodwa abe likholwa njengoba wayelilo naye." Ngamanye amazwi ukuba mna ndiyanqwena ukuba uThixo nibe naso isityhilelo njengokuba njengoba ndisibona. Ngamanye amazwi ndinqwenela ukuba kwenzeke oko ku, yabona, ndinqwenela ukuba ube ubunokuba nako. Wathi uFesto ndiyakholwa wamxelela ukuba wayefunde kakhulu waye waphulukana nengqondo. Kodwa wamazisa ukuba wayengenjalo ukuba wayesazi ukuba wayephi na. Kwaye ndingathetha oku kusasa nje bazalwana. Mna ngokupheleleyo ndinqwenela ukuba ndibe andidibanisi ubomi bukaPaulos, kodwa ukwenzela nje ukuba kubekho isiseko sokuthetha. Kuba baninzi abangabanye abanokuthetha mhlawumbi kusasa nje, kodwa bendifuna eli thuba lokuthetha oku. Ngoku ndinqwenela ukuba onke amabandla ahlukeneyo njengokuba ndivile kwithu edlulileyo, iBethel Temple, i-Independent, i-Assemblies of God namanye ahlukeneyo, ndinqwenela ukuba nonke nibone oko ndikubonayo ukuze nibe nako. Ndinqwenela ukuba nibe benikubona, benikubona umbono endikubonayo, ngoko beniya kuba nokuqonda okucacileyo ngokubhekiselele kolu lungiselelo. Ekushiyeni kwam ibandla lasebhaptizi ukuze ndiwelele kwamoya nogqirha uRoy E. Davis owandithambisayo kwibandla lamabhaptizi obumishinari, wandixela ukuba ndibonene nesholoko ngethuba wathi umbono wenkosi wafika ngalo yathetha nam. Kwaye niyazi uba impiliso ngoko yayiyinto ephantsi mpela. Kwaye ndandingazi into ngoba uPentekoste. Ndandive ukuba babeligquba labaqengeleka abangcwele ababengqengqa phantsi emgangathweni bagebhuze njengezinja eziphambeneyo, kwaye kwakunyanzelekile uba babenzele umoya ukuze babuyele ebomini nezinto zonke ezinjalo. Yayiloo nto kuphela endandiyazi ngabantu bakwamoya. Wathi, "Ucinga ukuba ngubani oya kukufa?" Ndathi, "Ukuba uThixo uyandithuma kuya kubakho ndaweni ithile umntu othile andithuma kuye." Injalo loo nto, yabona. Kuba ndathi, "Gqirha Davis," ndathi, "wayemi apho ngenene ndaza ndamjonga." Ndathi, "Bandixelela ukuba loo mibono ndingokholwayo ngokukhulu bazalwana ukuba izipho nobizo zingaphandle kwenguquko. Ndikholelwa loo nto. Uyazalwa, awunawuba yenye into ongeyiyo. Kwaye nanini na uzama ukuzenza into ongeyiyo, udlala nje indima yobuhanahanisi. Kwaye uThixo makandenze ndife ngaphambi kokuba ndibe ngumhanahanisi, yabona. Mandibe yiloo nto ndiyiyo kanye ndize ke ndiyenze icace iqondakale. Kwaye ngoko mandibe lolo hlobo ukuze ke wonke umntu azi, ngoko ke uya kuba wazi ngokuchanekileyo. Kwaye ke ngoku njengokuba nisaza ndizange ndifumane imfundo yaneleyo njengokuba bendishiyo. Ngoko kokwam ngokwemfundo yezibhalo ndingoyena ulihlwempu kwabakhoyo, kwaye ndiyaqonda ukuba ndiyazi loo nto, yabona. Njengomshumayeli andinako nokuzibiza ngokuba ndinguye ngeli phandle, ngokuba ndingazanga ndafumana imfundo yezakwalizwi nezinto ezinjalo. Kodwa oko kuncinane ndinako ukuze njengokuba ulwazi lwam lokwazi ngoba balo lwayo iNkosi uYesu, ndizama ukwabelana nabazalwana bam ngayo konke indawo, ndabelane nabo ngoko. Kwaye kodwa ndathi ukuqala kwam ukulishiya ibandla lasebhaptizi elililo kuphela ibandla endakhanda ngena kulo okanye endathanjiswa kulo. Kwaye ndathanjiswa ngowe-1933 kwibandla lamabhaptizi obumishinari eJeffersonville, eIndiana, lililungu lengqungquthela yamabhaptizi emazantsi. Kwaye kweli xesha sitsalelwa nje ecaleni. Ngoku ibandla lamabhaptizi lilibandla elizimeleyo, so sonke siyayazi loo nto. Loo nto ungashumayela nantoni na ufuna ukuyishumayela ukuba ibandla lakho linokumelana nayo. Basuka nje, ungashumayela nantoni na ufuna ukuyishumayela. Ndiyayithanda loo nto, yabona, ngokuba ndikholelwa ukuba bubupostile. Ngokuba intloko, elona gunya liyintloko ebandleni ngumalusi, siyayiqonda loo nto umlungiseleni. kwaye ukuba umongameli othile okanye umntu othile ukuzawunquba isityhilo siphume kumlungiseleni uyakusebenza kanjani ke ngoko uthixo ebandleni lakhe uyabona ungekhe ube nako ukusifumana ke ngoko kwaye ndathi ndakuphuma apho ndahlangana neqela lokuqala elilalelokuphiliswa ukabeti idoti umncinane esan louis emissouri kwaye lalilibandla lakwamoya elimanyeneyo okanye ibandla lakwamoya legama likayesu lo mlungiseleli ke wayengowalo kwakuphiliswa intombazana yakhe encinane ngeli phandle ndandicinga ukuba yiloo nto eyamenza ukuba abe ngowakwamoya ngokuba yayiloo nto ababezibiza ngayo uyesu yedwa ndacinga ukuba yiloo nto eyabenza abakwamoya kuba yiloo nto ababezibiza ngayo yayiloo nto ke umahluko ngoko kwalunga kwaze kusuka apho ndaya kwaye indoda elungileyo yayiqhuba inkonzo yesaint louis apho uvela khona la mfanekiso sasikwiholo ikhili bubusuku bokuqala okanye besibini yazaliswa lishumi elinesine lamawaka sasikwazi ke ngoko kwafuneka simise amapolisa ajikeleza iminyango ukubagcina bemi kude ukusuka apho ke sehla ukuya kwarichard t reed ongowe-blessed old bible our tabernacle ejonesboro eyayikwa yeyombutho omnye ukusuka apho ke saya kwadr g h brown ikwangumbutho omnye kwa 505 victor street elittle rock air council ukuze ukusuka apho saya kunxwemelo lwasentshona ke ndathi ndakufika kunxwemelo lwasentshona ndahlangana nomlimi apho ndafumanisa ukuba kwakukho iyantlukwano ezininzi phakathi kwabantu bangamapentekosta kwimibutho yabo njengokuba nathi mabhaptizi sinazo yabona babeneyantlukwano kakhulu babe nazo abo babahlukene kwakukho ama-assemblies of god nebandla likathixo nenye into kunye nenye nokwahlukana kwaye babezahlule barhwela imida imincinane baze bonke abanye abazalwana baqala ukuza kumbe ndixela ukuba ngoba unguyesu yedwa kunye neliqela lilapha ndathi andizibizi ngolo hlobo yabona wathi ngoba uzibandakanya nabo nje ndathi kulungile oko akundenzi ukuba ndibe yiloo nto yabona ndaza ndathi ndisuke nje babe ngabazalwana waze wathi ngoba baliqela nje ngoba banayo kwanto baliqela nje lezi zindlu zezangqa nezinto ezinjalo bayajikeleza ngohlobo iphi ndathi ngoku ndicela uxolo ndihlangana namadoda anobuthixo ngenene phaya kwaye angamadoda akwathixo ndaze ndathi mna ndiyakwala ngokuqinisekileyo ukubabiza ngokuba ngabantu ababi ngokuba abanjalo ngoko ndazama ukuyisusa kangangooko nje ndandise nako ngaphandle kokugxinisa nakweliphina elinye icala ngoko ndaqalisa ukufundisisa ukuba zaziyintoni na izimvo zabo yayiyintoni na ukwahlukana kwabo nokuba yayiyintoni na ebohlulayo ndaze ndafumanisa ukuba kukho amaqela amabini amakhulu elinye lawo lalibizwa ngokuba nguyesu yedwa lize elinye libizwe ngokuba yi-assemblies of god ayebizelwe ngaphandle okanye ahluliwe ahlukene ngenxa yomba wobhaptizo lwamanzi elinye lisebenzisa uyise unyana moya oyingcwele lize elinye lisebenzise igama likayesu ngoko ndakhangela kwaye macala omabini kwakho amadoda abalulekileyo izicaka zikathixo ndaze ndacinga owuthixo ukuba nje bendinokubabona behlangana ukuze nje baqhubele phambili babe ne koko bangakrweli nje le mida yabo babe besithi asinakubanabudlelana omnye nomnye kodwa ndafumanisa ukuba kweli umoya ongendawo wawungene phakathi kwabo wenza ukuba kubekho inzondo nolunya ngemiba eyayithe yangena phakathi kwabo ndacinga loo nto yile nto kanye usathane afuna ukuba yenzeke yiloo nto kanye ayifunayo okoko nje imipu ijoliswa omnye komnye akangeke abe nanto kufanele ukuba lwezithonga nayo kwaye mna ke ngoko kwafikelela ekugqibeleni amanqam
And that showdown was at Seattle.
Kwaye lo mboniso wamandla wawuse Seattle eWashington malunga no-1946. Kwathi ngenye intsasa ndeziswa kwiholo yehotele into lolu hlobo ukuya kwisidlo sakusasa nabalungiselela abathile kwaye ndathetha namadoda abalaseleyo amabini enye yawo yayingugqirha nes ndiyacinga ukuba ninabazalwana base-assemblies of god ndiyamkhumbula wayengoweziphaluka zasemantla ntshona indoda ebalulekileyo elumkileyo isifundiswa kwaye wayemele i-assemblies of god waze ke ugqirhasism webandla lamapentekoste amanyeneyo ndiyaqikelela ukuba ninabazalwana bamapentekoste amanyeneyo ndiyamkhumbula naye wayengoweziphaluka zasemantla ntshona phaya phezulu naye ke wayelapho engomele izithili ezilapho phezulu ngoko la madoda amabini ahlangana kwaye kwafuneka ukuba ndiyisiwe phambi kwawo kuba iincam zasiya zibabukhali kwaye zazisika kum zivela macala ndaza ndacinga kufanele ukuba ndenze ntoni ndingenza ntoni Ngoku kwalunga bathi kulungile kufanele kuba uthabathe icala nomnye okanye omnye. Uba uzohamba negama lika Yesu fanele kuba ube ngegama lika Yesu. Uba uzohamba ne Assemblies of God fanele kuba umke kwabe gama lika Yesu ube ngoya Assemblies of God okanye njalo njalo. Wafikelela endaweni yokuba ndibe nokubonakalalisa okuthile. Ndathandaza kakhulu ngalontsasa phambi kokuba ndihle. Ndathi Thixo ndincede ngokuba kukho amadoda amabini abalulekileyo kukho amawakawaka abakhonzi. Waye wena undithume ukuba ndiphume apha ngolungiselelo. Waye omabini azizicaka zakho. Ingaba ndingaphosa le mpembelelo encinane ndinayo komnye umbutho ngelithuba ulwana omnye, yabona? Andingeke nje ndizive ndilungisa xa ndisenza oko. Andicingi ukuba ingaba yintando kaKristu kum ukuba ndenze njalo. Ndaze ndathi, Thixo ndincede undiphe into ethile endinokuyenza okanye undiphe into ethile endinokuyithetha. Ngoko ke ndandingenaye namnye, kwafuneka ukuba ndime apho iNkosi uYesu nje kuphela nam ngaloo ntsasa. Ngoko ingxoxo enkulu yaqala, uza kwenza ntoni, yintoni isigqibo yakusenza? Ndathi isigqibo sam sele senziwe. Ukuba isigqibo sam kukuma phakathi kwenu nobabini, ndingangeneleli namnye umbutho, ndize ndithi iingalo zam zinigaxe nobabini, singabazalwana, yabona? Singabazalwana, yabona? Ndaze ndathi ndizamile ukufunda zonke iincwadi endibe nako. Ukuba kwenzeke kanjani na oku okwakubizwa ngokuba ngumba omtsha nendlela abathi bazahlula ngayo nendlela wathi lo waqala kuhamba ngolu hlobo nangolwa hlobo. Ndaze ndathi ekuqambuliseneni kwenu phakathi ndathi yinto enye eyathi yaphula ukuhamba kobupentekoste ngomhla emva kwepentekoste baqala ukuqambulisana phakathi kwabo. Ndaze ndathi loo nto iyanahlukanisa kwakhona. Ndathi ukuba kunokubakho bekunokwenzeka kubekho indawo ephakathi kwenu bazalwana, ingaba kungabakho into enokuma ngaphambili? Walunga babi nako ukuvula umlomo wabo kuloo ndawo ngokuba yayibukhali kakhulu. Uyazi ukuba malunga ne-15 okanye ama-20 eminyaka yadlulayo indlela ekwakuyiyo ngoba elinye iqela lalisandula ukuphuma kwelinye kwaye kwabakho imbambano enkulu kakhulu. Ngoko ndathi kulungile bazalwana, nantsi into endiza kuyenza. Ndiza kuthi uThixo akazange andithume ukubhaptiza phofu, wandithuma ukuthandazela abantwana bakhe abagulayo. Ndathi ngoko ndiza kuthandazela abantwana abagulayo, nina ke balungiselele yenzani okwenu ukubhaptiza. Ndatsho ndathi ngoku ndifuna ukunibuza into kwenzela nje ukuba niqonde. Ndathi mzalwana Nes, aba bantu begama likaYesu uyakholwa ukuba bamamkele umoya oyingcwele xa bethetha ngeelwimi benza kwa ezi nto zinye nina nizenzayo iAssemblies of God? Wathi ngokuqinisekileyo. Ndathi mzalwana uSizwe, uyakholwa ukuba iAssemblies of God nomoya oyingcwele xa ithetha ngeelwimi yenze kwa ezi nto nazenzayo ngobhaptizo? Wathi ndiyakholwa ngokuqinisekileyo. Ndathi ngoku iBhayibhile yathi uThixo unika umoya oyingcwele kwabo bamthobelayo. Ngoku ngowuphi omthobeleyo? Ngubani omthobeleyo? Ngowuphi kuni omthobeleyo kwaye uThixo uninike umoya oyingcwele nobabini, uyabona? Ndathi ungatsho mzalwana wethu uSizwe ukuba umzalwana uNes akanawo umoya oyingcwele? Wathi hayi. Ndathi ungatsho ukuthi umzalwana uSizwe akanawo umoya oyingcwele? Hayi. Kodwa uyabona loo nto into bobabini bakholelwa ukuba unawo umoya oyingcwele. Kodwa uyabona loo nto into nje engenangqondo bazalwana, asiyo nto iphathekayo. Ndaze ke ndeva kwixesha nelincinane emva koko ndiza kufikelela kumxolo wam emzuzwini nje. Abazalwana bamafinishi ngapha emva kokuba ndayishiyayo eFinland apho uThixo wathi wasipha khona into endicinga ukuba yayiyenye yeenkonzo ezinkulu apho kwathi leyo incinane inkwenkwe yavuswa ifile nezinto ezininzi. Ndahlangana eStockholm eSweden noLouis Petrus wasePhiladelphia ibandla elilapho oyindoda ebalulekileyo kaThixo nebandla lasePhiladelphia. Umzalwana wethu uGordon Lindsay othe ngoku ndiyacinga andiqondi ukuba usengowalo ngoku kodwa wayekade engoweAssemblies of God. Waye iAssemblies of God ngomnye wabona baxhasi bam bakhulu ehlabathini jikelele kunye neFoursquare eyayiphuma kwiAssemblies of God ingomnye wabaxhasi bam abakhulu. Abobunye kwizizwe ngezizwe bangabanye babaxhasi bam, uyabona? Kwaye ndathabatha nje loo ndawo ndashiya nje kukho ezo ncama zibukhali ndaza ndaba nendawo yokuma yokuba andisayi kuma nangaliphina elinye icala lokuqambulisana side sibe sinokubona ukuba singabazalwana sihlangane ukuze ke sibone sonke lo mxholo omnye uthe ngqo siyawuthi size kuwo isizathu neenjongo zokwenza ngolo hlobo. Kwaye kufuneka uzivavanye izizathu neenjongo zakho kuqala. Okokuqala, fumanisa intando kaThixo ukuze ufumanise iinjongo zakho, ukuze emva koko uzivavanye izizathu ubone ukuba izizathu zakho zilungile na. ukuze nje ngokuba uYesu wajoyo kuMarko usahlushumela nanye ivesi 24 ukubani the kule ntaba suka ningathandabuze enhliziyweni yenu kodwa okoko nje usenamathandabuze enhliziyweni yakho kuba intando kaThixo unawo okanye hayi okanye isizathu okanye injongo yakho yengeyiyo iyakusuka njani kodwa xa usazi isizathu sakho kuba sesisiso kwaye intando kaThixo zayo neenjongo zakho zizizo iyakusuka kuphela oko okanye uThixo ingaba wathetha into engeyiyo seso sizathu kanye xa ndiya eqongeni emabandleni akukho namnye owakhe wandiva ndichaphazela ezo zinto eqongeni loo miba ndisuka ndiyeke nje yabona kukuni malunga nezo zinto madoda yabona ndilapha uza kuninceda ukuhambisela imiphefumlo kukristu ngesipho esingcwele niyabona yabona kwenza imahluko oko nina ningenza ubhaptiza kwenu kodwa xa kuthe kwafika kakade ndiye ndabizwa ngento yonke ndakhe ndabizwa andazi uba ngamatyela amangaphi na ahlukeneyo nangantoni na ukusukela kunyana kathixo ongenweyo ukuhla kuya kusathane injalo loo nto yonke into kodwa emva kwaloo nto yonke ndingumzalwana wenu ummi kunye nani wobukumkani bukathixo osebenza kunye nani esebenzela ubukumkani kwaye yinyaniso leyo ngoko ndiza kuthi ukuba kulungile naye ndicinga ukuba sinexesha elaneleyo ndingathanda ukunixelela ukuba sakuxoxa njani na oko ingaba kulungile bazalwana oko mzuzu nje umzalwanes nabanye kulungile kusenokuba nokuncinane okunokunceda kunganinceda ukuqonda mhlawumbi ndizibhale apha ezinye zezinto endizikhumbulayo ezazi zaqhubeka apho
They asked me what did I believe.
Okay, bandibuza kuba ndandikholelwa ntoni na ngeTrinity ukuba ndiyakholwana ukuba kukho umTrinity kaThixo ngoku bazalwana xa sisondela koku ndiyathemba ukuba ekugqibeleni koku siya kuba ngabaya bazalwana abanye besikade singabo lonke ixesha yabona kodwa ndiziva ndinoxanduva lokunixelela ngokuba abantu benu beza kwiinkonzo zam kwaye ngokuqinisekileyo andingethandi ukuba ndigoduse nokuba mnye kubo elahlekisiwe kwaye ndisoloko ndibaxelela abantu abandibhalela ngemibuzo ephuma koko ndikushumayela eqongeni kwaye nanku unobhala wam njalo njalo baba ndibuza umbuzo kuthini malunga noko okanye kuthweni malunga nokuya ndithi buza kumlungiseleli wakho yabona ngokuba ukuba kukhokele kwade kwangoku wade wamamkela umoya oyingcwele uya kuqhubela phambili yabona wena yabona buza kumlungiseleli wakho ngokuba ukuba izinto ezincinane ezinjalo ezibanga kudideka ngoko ke ndimela kude kuzo yabona
Ngoku
kwaye kwathiwa mna ndingumlwi wemibutho ngoku andinguye ndicinga ukuba imibutho ilungile kodwa xa inkqubo yombutho wakho ibola nantso into endichasene nayo yabona awukhathaliseki nokuba ibubunye okanye ibubutrinity na okanye nantoni na eyiyo inkqubo kodwa xa uthe wafika kwindawo yazi uze uthi sithi ama-assemblies of God ngoko ngubani loo ngapha kwistrato ngoko ngabazalwane bethu abaya banga amapentekoste amanyeneyo ke ngubani loo ngapha ya ngoko ngabazalwane bama-Foursquare
oh
singabazalwane abamangalisayo sinobudlelwane obukhulu omnye nomnye o nikholelwa into enye nonke
Oh,
ewe siyakholwa ngoko ke yinto enenza ukubani benje kulungile abazalwana babhaptize ngolu hlobo aba ke babhaptize ngolu hlobo ubuso bujonge kude kuthi bazaba babhaptize njengasemzantsi afrika phaya mzalwana sayakufikelela kuloo nto bandibuza elinye liqela lalibhaptiza kathathu ubuso bujonge phambili ize elinye libhaptize kathathu ubuso bubhekiswe ngemva baza bathi ndathi nayifumana phi loo nto omnye wathi kwathi ekufeni kwakhe ibhayibhile ithe wayathobisa intloko wayibhekisa ngaphambili baze wathi ngoko ke fanele ukuba zibhaptize zibhekise ngaphambili ndaze ndathi kulungile kwelinye eliyayiqela ndathi kwathini nina bathi wakwamngcwaba umntu ubuso bakhe ubujongise ezantsi ngoko niyazi ukuba kutheni bazahlula ke benza amaqela amabini imibutho emibini ngoko kwenceba bazalwane yiloo nto kuphela ayifunayo usathana yiloo nto kanye ayifunayo ewe zifumane ngoku uyabona asiyo apostolic faith mission okanye ipentecostal assemblies kwelinye icala asiyiloo nto kukho amadoda alungileyo kumaqela omabini njengokuba kunjalo apha kodwa uyabona yinkqubo le ingundonakele unjengakumakatolika njengoba ndihlala ndisitsho ukuba ungumkatolika exhomekeke kukristu ngosindiso usindisiwe ngokuqinisekileyo yinyaniso leyo ukuba uxhomekeke ebandleni ulahlekile kwaye nabani nakuni bazalwana bamapentekoste niyazi ukuba ukuba sikhangele kwibandla lobupentekoste ukuba lisisindise singabona abantu bazintsizana injalo loo nto injalo loo nto silahlekile injalo loo nto kodwa ukuba sikhangele kuyesu kristu ngoko sisindisiwe ngokholo lwakho yintoni umsebenzi ogqityiweyo kwaye ezi zinto ezincinane zisebenzayo namaphawu oko akwenzi mahluko mkhulu
I said to brother Sism and brother Nest that
Ngoku ndathi kumzalwana uSism kumzalwana Nest ukuphendula umbuzo wenu ndathi ngoku andithabathi cala kuni bazalwana waye ndiyazi okoko nje nisaqambulisana nobabini niphosisile yabona ngokuba ndikhetha ukuba ndiphosise ngemfundiso yam ukuze ndilunge entliziyweni yam kunokuba ndilunge emfundisweni yam ze ndiphosise entliziyweni yam yabona ndathi ekugqibeleni iba yimeko yentliziyo yakho waye ndakwenza into yokuziqhelisa oko ukwazi oku ukuba umntu akukhathaliseki nokuba wenze ntoni na nokuba wahluke kangakanani na nokuba yintoni ayithethayo ngam ukuba entliziyweni yam hayi ngokuba nje ngumsebenzi kodwa ngokusuka entliziyweni yam andinako ukumthanda loo mntu kanye njengokuba ndithanda nabani na ngoko ndiyazi ukuba ukho undonakelo lapha ngaphakathi yabona injalo loo nto ngokuba ukhathaliseki nokuba umzalwana omncinane weza kungekudala kwithuba elidluleyo umzalwana omncinane webandla likakristu waye owema apho waza wathi lo mfo ungusathana yabona wathi uthi uthetha ngomoya oyingcwele wathi awukho nto enjalo bona kulungile ngabaposile abalishumi elinesibini kuphela abamkela umoya oyingcwele kwaye impiliso engcwele yanikwa kuphela abo baposile balishumi elinesibini waqhubela phambili isithuba sesiqingatha seyure ndaze ndathi umzuzwana nje mzalwana ndicinga ukuba ufanele ukuba undinike isithuba sokuba ndikukhusele oku yabona ndathi uthe ubuthetha apho ibhayibhile ithetha khona uze uthule apho ithule khona waze wathi senza njalo ndathi ngoku uthe yayilishumi elinesibini labapostile kuphela elamkela umoya oyingcwele ibhayibhile ithe kwakukho ikhulu elinamashumi amabini kwigumbi eliphezulu ekuhleni kamoya oyingcwele abafazi nabo bonke waye ungakhathazeka xa unondixelela ukuba ucinga ukuba upawulos wayengenawo umoya oyingcwele waye wamamkela kwithuba elide emva koko yabona waye uthe isipho sempiliso sanikwa kuphela elo shumi elinesibini labapostile abe ustefano wehlayo kwiintsuku ezimbalwa emva koko abe yena wayengenguye omnye wabapostile abalishumi elinesibini wayengenguye namshumayeli wayengemdikoni wehla waye kwasamari wakhupha idemoni ndathi owo mzalwana nithule kakhulu kanye apho ndifanele ukukugcina baza emva kokuba kugqityiwe oko kodwa ndathi ndiyakuxolela ngenxa yokundibisa ngokuba ndingusathana kuba ndiyazi ukuba ubungazimisele ukuyenza loo nto kwaze kwathi ke akugqiba wenyuka wathi inye into endinokuyithetha unomoya kakristu ngoku ndathi mzalwana ndiyeyiphi into usathana okanye ukristu yabona yabona kodwa ndiyandixelela yabona ngokuba loo ndoda yaba nako ukuqonda ukuba ndiyayithanda ungenamsebenzi yayingavumelani ingavumelani ngokukhulu isilwa ndingumzingeli yaye kwizilo zasendle ubomi bam bonke abantu baye bathi kanjani ngeli yathuba ndabulala labhere ngemela yabona athi wawungayoyiki ndathi hayi ukuba ndandiyoyika ngeyandibulalayo yona yabona kodwa yabona awungeke uzikhohlise siyazi ukuba uyazoyikana okanye hayi ungakhe woyike ihashe ukhangele ukuba liyakwenza ntoni na ihashe liyakukhaba yabona ngoko ukuba uyoyika awunako ukuliqhatha kufanele ube nokuthile ngenene ukwayiloo nto ke nosathana uyiloo nto ke naphakathi kwabantu ufanele ukubathanda abantu awunakho nje ukubakhohlisa ufanele ube nalo kungenjalo imibala yakho yakubonakala kwindawo ethile yabona injalo loo nto ufanele ukubathanda ngenene abantu bayakwazi ke ukuba uyabathanda yabona kukho into emalunga noko waye le ndoda ngoku yatsala umnxeba inkosikazi yam kwiintsuku ezimbalwa ezidluleyo yathi ingaba umzalwana uBrenham ukhona apho yathi hayi yathi kulungile inye into endinokuyithetha ndivumelani naye ngokweza kwalizwi kodwa ndiyatsho ukuba usisicaka sikakristu kulungile ngoko phambi kokuba ndimke wathumela incwadi kum waze wathi yenyuka nje ukuba ubuye ndifuna ukubhabhiza ngomoya oyingcwele lo uthetha ngayo ngoko uyabona ukuba kuphina apho ukuba ubunokuba nakho ukuba ndandibe nokuwakuziva kokuthi ngoba akukho nto inguwe ihlelo lakho elidala lilunganga kwaye nonke bantu bebandla likakristu anililunganga nina ningosathana endingazanga ndibe nakuyifumana laa ndoda kwaye ukuba ndandinokuyixelela ukuba ndiyayithanda ndibe ndingayisanga loo nto entliziyweni yam ngeyazingcono kunoko nantso ke kuphela into ekhoyo ufanele ukunyanisa malunga naloo nto entliziyweni yakho loo nto ke yenzeka ngobusuku endiye ndiphume ndikhwele eqongeni phantsi kocalulo yabona andicingi malunga naloo nto ndisuka nje ndingadli ukuqalela ukusuka ngethuba ledinala ndizile ndithandaze ndihlale phaa egumbini ngoba wandithembisa ukuba uya kuyenza loo nto ngoke ndisuka ndihambe ndingenaso nesithunzi sokuthandabuza ngoba wandithembisa ukuba uya kuyenza loo nto ngoke yabona okwam ndiyasazi isizathu sam siyintoni nenjongo yam intoni kukuqhubela phambili ubukumkani bukathixo ukuba indoda iphume ngale ndlela ngaleya indlela nokuba ihamba kweliphina ibandla okoko nje isiza ukristu akunamsebenzi loo nto ke isentliziyweni yam yabona waye akunam umsebenzi kuba siyawela sijoyine ibandla likaKristu ilungile nje loo nto ilungile nokuba ujoyina liphina ibandla akunamsebenzi kum kodwa koko nje ndiwufumene umphefumlo wakhe wakuKristu yiloo nto ebalulekileyo ngoko ndathi mzalwana unes ingeko ukuba ndifuna ukwahluka ngoku ndiza kubonakalisa ngaba kulungu nto ukusebenzisa oku mzalwana ndathi ndifuna ukuthetha ndicacise kwaye koku ndizonokutsho kuni bazalwana balapha ngoku ningakuthethi oku phakathi kwamabandla enu kwaye ukuba niyathanda nindenzele inceba nisuke nje nje nindenze umzalwana wenu nje yabona kwaye mna ukuba ndiphosisile ngoko ze nindixolele kodwa ndifuna ukucacisa kuni ngenxa yokuba amaqela umabini ahleli apha kusasa nje umabini elobunye nele-assemblies okanye nabakholelwa kubutrinity ngoku ndifuna ukwenza le ngxelo ndifuna ukuthi ndikholelwa ukuba omabini la macala aphosisile okoko nje isaxambulisana ngokuba izizathu zawo ziphosakele kwaye okoko nje izizathu ziphosakele ukhathaliseki nokuba yintoni na injongo yenu kodwa ukuba izizathu zenu zezo njongo ziphosakele ngoko akunamsebenzi ngoku abanye abantu bathe mzalwana uBranham unguYesu yedwa ndifuna ukuthi loo nto imposiso andingoYesu yedwa omnye umntu uthi mzalwana uBranham ingaba ngumtrinity hayi mhlekazi andinguye umtrinity ndingumkristu uyabona mna andi igama utrinity alibizwanga nokubizwa ebhayibhileni igama utrinity kwaye andikholelwa ukuba kukho uthixo abathathu abahlukeneyo ndikholwa ukuba kukho uthixo omnye okwizikhundla ezithathu uyise unyana umoya oyingcwele yiloo nto kanye ebanga ukuba siyalelwe ukuba sibhaptize egameni loyise unyana umoya oyingcwele ndikholwa ukuba nguthixo lo ezehlisa esihla ngoku uthixo wathi akuvela ebantwini okokuqala waye ekwimoya entsika yomlilo ndiyakholwa yiloo nto akunjalo nawuphi na umfundi webhayibhile owaziyo ukuba intsika yomlilo eyayisentlango yayingulogos loo ke yayiyingelozi yomnqophiso eyayingukristu ngokuba wathi ndikholelwa ukuba kuyohane ungcwele isahluko sesithandathu kwaye wathi phambi kokuba uAbraham abekho wathi ndikho wayengundinguye ngoko yayinguthixo lowo ongcwele nomntu owayethi achukumise intaba kwakunyanzeleka ukuba abulawe yabona kulungile ngoku lo thixo omnye wayezama ukuzenza abuyele kwisidala sakhe awathi wasidala ngoku wayengenako ukusondela kubo ngokuba babenezono naye negazi lebhokwe nelezimvu alizange lisuse isono siyayazi loo nto lalisigquma nje isono ngoku kodwa ngoko lo thixo omnye wayeyintsika yomlilo waba yinyama ngonyana wakhe wahlala emzimbeni obizwa ngokuba yinkosi uYesu Kristu ibhayibhile yathi yayihleli kuye inzaliseko yobuthixo ngokomzimba kwaye uYesu wathi kuye kulungile kuTimoteo wokuqala isahluko sesithathu vesi yeshumi nesithandathu ngaphandle kwamathandabuzo inkulu imfihlelo yobuthixo ukuba babeyibiza ngokuba inkulu ngoba singenza ntoni yabona inkulu imfihlelo yobuthixo ukuba uthixo wabonakaliswa esenyameni wabonwa zingelosi wamkelwa phezulu ebuqaqawulini njalo njalo ngoku waze wathi kuYohane ongcwele isahluko sesishumi nesine kuTomas xa uthe wabona mna umbonile ubawo ngoko uthi na ukuthi sibonise uyihlo ibhayibhile yatsho ukuthi uthixo wayekuKristu elixolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi ngoku uthixo akanako ukuba ngabantu abathathu oothixo abathathu engeke kwakhona uYesu abe nguyise wakhe ngokwakhe emnye yabona ngoko uyabona yenza ukuba zombini ezo zinto ziphosakale ngokugqibeleleyo ngoku ke ngoku ukubani aqaphela nje akukho ndawo ukuba sinothixo abathathu singabahedeni ngoku siyayazi loo nto njengokuba ijuda lathi kum ngelinye ixesha xa ndandithetha nalo lathi ngowuphi kubo ngthixo wakho ngowuphi onguthixo wakho uyise unyana okanye umoya ngcwele ngowuphi ongowakho ndathi ngoba akukho thixo bathathu ndathi awungeke umcande uthixo abe ngamasusu amathathu ze umnike ijuda ndathi hayi mhlekazi ndathi ngethuba uJohn Ryan waphiliswa ebumfameni phaya eFort Wayne niyazi wabe lo rabi ephaya emisha wakhe okanye eFort Wayne ePenton Harbor ndathi awunako ukumcanda uthixo abe ngamasusu amathathu ze umnike ijuda ndathi ngokuqinisekileyo awungeke kwaye andiyenzi loo nto ndathi rabi kunganzima kuye ukholelwa abaprofeti wathi hayi ndathi kwiisaya esahluko sesithoba ivesi yesithandathu ngubani lo kuthethwa ngaye sizalelwe umntwana siphiwe unyana oyakubizwa ngoba ngumthetheleli uthixo oligorha umthetheli woxolo lathi yayingumesiya lowo Dati ngoko rabi kuhlobana kune ayakubana ko umesiya noThixo.
Dati
uya kuba nguThixo. Dati bendicinga lonto kanye yabona. Yabona ngoku yabona inyaniso lonto. Yilonto ayiyo. Ngoke ndathi ndicele ke ngoku apho uYesu wasilela khona ukuzalisekisa oko umprofeti wathi uya kwenza. Waze waqala ukulila wahamba wemka. Dati ngenxa yoko uJohn Ryan ukufumene ukubona kwakhe yabona. Waze wathi makubele ukuba uThixo abe nonyana. Aze ndathi uYehova omkhulu wasibekela umfazi njengoba umprofeti wathi kuyawenza njalo, waza wadala isunzu legazi. Waza ngelo sunzu legazi kwalapho kwavela khona umzimba kaKristu. Khangela kwiTestament endala Rabi, ndathi xa indoda yayisiya kwenza idini yayithabatha ixhwane. Yayisazi uba yayaphula imiyalo kaThixo ngoko yayithabatha ixhwane. Yayivuma izono zayo ukuzele eli xhwane libulawe ngethuba izandla zayo zaziba phezu kwexhwane ukuvuma kwayo ukuba yayisazi uba yayimelwe kukufa ifela isono sayo kodwa ixhwane lalithabatha indawo yayo. Yayiseli yegazi yayisaphulwa kwaye yayilibamba ixhwane elincinane ngesandla sayo ide ibuve ubomi obuncinane balo buphuma kulo lize liqine. Ukuze ke umbingeleli kakade alithabatha igazi alitshize emlilweni kwisibingelelo sophethu somgwebo. Ndaze ndathi loo ndoda ngoko yayiphuma apho isazi ukuba ixhwane liyithabathile indawo yayo kodwa yayiphuma isenaloo mnqweno mnye yayinawo ungena kwayo yabona ngokuba lalingenako usisusa isono yabona. Kodwa ngoko kule imeko onqulayo ethe wahlanjululwa kwaba kanye akasenasazela sesono. Apho kwakusenziwa idini inyaka nonyaka kodwa ndathi ngoku kho elithuba onqulayo ethe wahlanjululwa kwaba kanye akasenasazela sesono. Ngokuba khangela Rabi, kwisibomvisigazi obo bomi buncinane buqala kwisunsu lobomi elithi liphume kwendoda lingene kongumfazi ukuze yena avelise iqanda kodwa inkuku inganako ukulibeka iqanda kodwa ukuba ikhange ihlangane nentaka inkunzi ayingeke liqandusele. Aze ndathi ngoko uThixo oyena mkhulu owayezalise lonke ixesha nesithuba wehla waya kwisunsana elincinane lobomi esizalweni somfazi. Aze ndathi xa sisindiswa namhlanje uYesu wayengenguye umJuda okanye intlanga ngokuba iqanda livelisa kuphela inyama ligazi elalinobomi. Ngoko thina si iBhayibhile yathi sisindiswe ngegazi likaThixo yabona. Wayengelo Juda ayengeyontlanga wayenguThixo. Ngoko xa sithi size esibingelelweni sibeke izandla zethu ngokholo phezu kwentloko yakhe size sive ukukrazula kwentlungu eCalvary sivume izono zethu ukuba siphosisile abe yena wafa endaweni yethu. Ngoko uyabona ndathi igazi lelo xhwane lalingenako ukubuyela kwakhona phezu koku elo gazi lali isunzu lobomi lalaphulwe baza ubomi obakuthe bakhutshwa ekwaphulweni kweseli igazi lwexhwane lalingenakubuyela phezu kwalowo unqulayo ngokuba bubomi besilwanyana kwaye babungena kuhlangana nobomi bomntu. Kodwa ngeli thuba xa elo sunzu legazi lathi laphulwa yayingengomntu nje kuphela yayibubomi bukaThixo obo bakhululwayo. Waye xa athe onqulayo wabeka igazi lakhe izandla zakhe ngokholo phezu konyana kaThixo wavuma izono zakhe asibobomi bomnye umntu koko ubomi bukaThixo ubuya bungene kulo mntu obubomi obungunaphakathi. Igama uZoe elithetha xa liguqulwa ubomi obubo bukaThixo kwaye wathi yena uya kusinika uZoe ubomi obungunaphakathi ke ngoku singonyana neentombi zikaThixo. Nantso ke ndathi ngoku yintoni nanga uThixo ezehlisa weza okokuqala kuzange kubekho mntu unokumchukumisa ngoba abantu babonile. Weza ke wehla esemzimbeni ukuze angcamle isono asuse isono yabona. Yena into ayikuphela kwaye uThixo wayenokuyenza ukuze abe lilungisa yayikukuba enze ngolo hlobo. Ngokomzekelo bekunokuthini ukuba ulawulo lwezobulungisa lwesisifele saphulaphula kusasanje njengoba uThixo wayelawula phezu koluntu. Ndize ndithi umntu wokuqala uthi wakhangela esibondeni uya kufa aze uThomas Hicks akhangele kuso. Ngoku ngokomzekelo ndithathe umzalwane uCarlson wena mfele loo nto ayingeyibubulungisa. Ndingathi Leo unobhala wam mfele loo nto ayingeyibubulungisa. Billy Paul nyana wam mfele wena loo nto ayiwabulungisa. Inye kuphela indlela endinokuba lilungisa ngayo kukuthabatha indawo yakhe ngokwam. Yiloo nto kanye awayenzayo uThixo. Yena uThixo ungumoya waye wadala yena watshintsha oko wakwenzileyo. Imele ukuba into eyothusayo ebantwini ukucinga ukuba uYehova omncinane wayesenokuza indoda isele ikhule ngokupheleleyo kodwa wayeza wangena esitalini phezu kwemfumba yomgquba. UYehova omncinane ekhala ngokosana, uYehova omncinane edlala njengenkwenkwe, uYehova omncinane engumthweni njengendoda engumsebenzi uYehova omncinane esekukhuleni uYehova ejinga phakathi kwamazulu nomhlaba enezikhohlela zabantu abanxilayo nokutshicelwa ngamajoni ebusheni bakhe uYehova efela abantwana bakhe uYehova esifa ukuze ahlangule ingenguye omnye umntu koko uThixo ngokwakhe yabona uThixo yayisisikhundla sakhe eso ngoba uzama ukubuyela entliziyweni yomntu ngoku sasingeke simchukumise phaya apha samchukumisa ngesethu isandla ngoku wenza ntoni ngokunikezela ngalo mzimba waba nguyehova ekuthi ngaphakathi sizinxalenye zakhe ngalo mhla wepentekosta intsika yomlilo yaziqhekeza zaze iilwimi zomlilo zahlala phezu komntu ngamnye zibonisa ukuba yayinguthixo lo ezahlulahlula ngokwakhe phakathi kwebandla lakhe ngoko bazalwana ukuba singathina nje sihlanganisane thina size oko senze kuhlangane ngoko sinoyehova ephelele xa sikhe sahlangana ngoko ke singahlangana njani xa lo ethetha ngelwimi abe lo enobhaptizo aze lo abe egcine lusuntsu lomlilo ngapha abe nalo masiwuhlanganise xa uthixo ngumhla wepentekosti wehlayo kwaye ibhayibhile yathi iilwimi zomlilo zahlala phezu kwabo ngabanye baze bona iilwimi ezinjengomlilo izithonga yayiloo ntsika yomlilo izahlula izaba phakathi kwabantu ukuze sibe ngabazalwana ngaloo mhla niyakwazi ukuba mna ndikuye ubawo abe ubawo ekum mna ndikuni nibe nina nikum kwaye thina sibanye sibanye asahlukananga ngoku uyehova apha phezulu wayengenako ukuluchukumisa uluntu ngenxa yobungcwele bemithetho eye yakhe uYehova uThixo waba sisono ngenxa yethu walihlawula ixabiso ukuze kwalo Yehova uThixo mnye abe nokuhlala aphile ngaphakathi kwethu uThixo esentla kwethu uThixo enathi uThixo engaphakathi kuthi hayi oThixo abathathu uThixo omnye iinjingalwazi ziyaphambana zizama ukuqikelela loo nto isisityhilelo imelwe kukuthi ityhilwe kuwe ngoku xa kufikelelela elubhaptizweni ngoku abantu abaninzi ngoku nimelwe kukuyenza loo nto bazalwana okanye kunjengokuba ndatshoyo kumzalwana usisi nakumzalwana unes ukuba nina ukuxambulisana kuyafika kwaye nabani abaninzi kunizifundiswa zilapha zinokuba nako ngokungaphezulu kunam kodwa ndenze ukufunda okuninzi ngale ngongoma kwaye ndafunda i-pre-nicene fathers i-nicene council nabo bonke abanye bezembali njalo njalo lo mba wathi wavela kwibhunga lasenicene macala umabini aya embewini lathi ibandla amakatolika lathabatha icala eliphokotsheleyo lokutrinity laza elinye laya kubunye kwaye loo macala umabini aphuma kunjalo kanye kwakho abantu abanokuthana naloo nto ufanele kukuyeka uThixo ayenze akukho mfuneko yakuba sizame ukuyiqikelela masibe ngabazalwana masiqhubeke nje siyeke uThixo ayenze loo nto aya kuyenza ukuba ungongenasiphelo esazi izinto zonke waze waxela ngaphambili isiphelo kwasekuqalekeni singathini ukuba nento yokwenza ngaloo nto masiqhubele phambili njalo nantso indlela hlala kunye nesingqi nje ngokuba benditshilo phezulu ngoYoshua wethu omkhulu ngoku khangela ukuba kukho oThixo abathathu ndifuna nje ukunibonisa ukuba yinto ehlekisa kanjani nale ukuba kukho oThixo abathathu ngoko uYesu wayenguyise wakhe ngokwakhe uYesu wayengeke abe nguyise wakhe ngokwakhe emnye kwaye ukuba bathathu akazange azalwe intombi eseyintombi ngoku bangaphi ndiza kuthi le into nguthixo uyise ize le ibe nguthixo unyana ize le ibe nguthixo umoya engcwele ngoku kuni bazalwana abahlukahlukeneyo apha ze nikhangele koku umzuzu nje nize nibone ukuba oku ndizama ukukukhomba ndiyathandaza ukuba uthixo abe nokwenza ukuba nikubone ngoku khangela nina nokwabini nikholelwa kwinto enye koko usathane ungene nje phakathi kwenu wanaphula malunga naloo nto yinto enye ngokuqinisekileyo kwaye ndiza kunibonisa ngoncedo lukathixo nangebhayibhile kathixo ukuba isiyo bhayibhile ngoko ungakhe uyamkele injalo loo nto kodwa ngokukhangela le yintoni nguthixo uyise le nguthixo unyana le nguthixo umoya oyingcwele ulungile ngoku masime ngoku okomzuzwana nje sizibeke zontathu ezo zinto phaya uthixo uyise unyana nomoya oyingcwele ngoku andizuba naxesha lakwenza oku kodwa yabona kulungile ndiza kunxama nje ndikhawulezise kangangoko ndinokuba nako ndixoleleni bazalwana bam kodwa andikhe ndibe nakuthetha nani kwaye ndifuna ukwenza oku kwaye ngoko khangela uthixo uyise unyana umoya oyingcwele ngoku yayingubani uyise kaYesu Kristu uthixo uyise kaYesu Kristu sikholelwa kuloo nto sonke ngaba kunjalo ngoku xa sithatha uMateyu isahlulo sishumanenesibhozo iivesi yeshumanetoba xa uYesu wathi hambani ngoko nizifundise zonke intlangano babhaptiza egameni loyise unyana umoya oyingcwele kwiintsuku ezilishumi emva koko upetros wathi guqukani bhaptizwe egameni lenkosi uYesu Kristu Oko ke kwanganqinelani kwakungangqinelani okungqamelayo kwindawo ethile. Ngoku masikukho wonke umuntu ungqinile nezinto ezinjalo. Nantsi ke nantsi yam inkolo kwaye ndibeka kanye phambi kwenu ubazalwana. Andikuthethi oko ezipulpitini kukuni. Kodwa ndifuna ukunibonisa endikubonayo macala umabini ukuze ngumayengcwele akutyhile kuni yabona. Ngoku uMateyu isahlukahlukanisibhozo ivesi eshumanethoba nokuba uMateyu isahlukahlukanisibhozo ivesi eshumanethoba uchasene nezenzo isahluko sesibini vesi eshumanethoba nesibhozo. Ngoko ke kukho ukuphikisana eBhayibhileni kwaye ke ayilifanelanga iphepha ibhalwe kulo. Ngoku ukuba uyaqaphela uMateyu isahlukahlukanisibhozo uYesu wayenika uPetros isityhilelo waze wamnika izitshixo. Ngoku khumbula iBhayibhile ayityhilwa ngafundo yeza kwalizwi yalungiselelwa ndoda ithile. Ayenziwa njalo isisityhilelo. Yayiyisityhilelo indawo yokuqala. Kwathini ukuze uAbel anikezele kuThixo idini elamkeleke kakuhle kunele kaKhayini? Lalityhiliwe kuye kuba yayingezopesika nama-apile nama-orange nama-apile. Ukuba ama-apile ayakwenza abafazi baziqonde ukuba wahamba ze ngoko fanele ukuba siwadlule ama-apile kwakhona umzalwana ucinga njalo. Ngoku oko kuvakala kwinto ehlambelayo kodwa ndizimisele ukuthetha loo nto. Kodwa yayingengoma-apile, hayi mhlekazi. Ngoku ukuba oko kunjalo ngoko kwatyhilwa kuAbel ukuba wayeligazi likayise. Ngoko wanikela ngegazi ngokuba yayisisityhilelo. Yonke loo nto yakhelwe phezu kwaloo nto. Ngoku ukhangela nanku umlobo omdala ongazi nto engenayo namfundo yaneleyo. IBhayibhile yathi wayengazi nto engafundanga. Kodwa wayemi apho waze uYesu wabuza umbuzo nithi ndingubani na mna nyana womntu. Omnye wathi ngoba unguMoses. Bathi nguMoses. Bathini? Bathi omnye wathi ngoba wena uYeremia okanye abaprofeti noku nokuya okanye okunye. Wathi asingombuzo lowo, ndibuza nina nithi ndingubani nina.
And Peter stayed right out and said,
Wazo Petros wema paya wathi wena unyana kaThixo. Wazo wathi unoyolo wena Simoni nyana kayona. Ngokukhangela inyama negazi azikutyhilelanga oko. Ngoko ngubawo wam osezulwini yabona. Ngokuqaphela ngoku ibandla lamakatolika lithi walakhela ibandla phezu kopetros imposiso leyo. Ibandla lobuprotestanti lithi walakhela phezu kwakhe. Kodwa ngokukhangela ufumanise ubone ukuba kunjalo na. Walakhela phezu kwesityhilelo sokomoya sokuba wayengubani na yabona. Ngokuba wathi unoyolo wena Simoni nyana kayona inyama negazi azikutyhilelanga oku. Ndithi kuwe uSimoni phezu kolu lwalwa olupulwalwa isityhilelo ndiyakulakhela khona ibandla lam namasango labafikayo akasayi kuliyisa. Ngoku wathi uPetros akuba emiyekho ngethi uMateyu isahlukahlukanisibhozo wayeqatshulwa waza wajika kwiintsuku ezilishumi emva koko eneso sityhilelo wabhaphisa egameni lenkosi uYesu Kristu. Wayenzela ntoni loo nto ngesityhilelo sikaThixo enazo nezitshixo zobukumkani umzalwana. Ngoku ndisenokunenza buhlungu okomzuzu nje elinye icala lenu kodwa yima umzuzu nje. Akukho nendawo enye eBhayibhileni apho abantu bakhe babhaphisa egameni loyisenyana moya oyingcwele. Akukho nendawo enye ezibhalweni kwaye ukuba ikho ivelise. Kwaye ukuba unako ukuyifumana naphina kwimbali engcwele kude kube lixesha lokuyilwa kwebandla lobukatolika ndifuna ukuba uyivelise. Akukho ndawo ngonyaniso leyo. Ngoku kodwa yimani umzuzu nje ninabo bunye umzuzwana. Ngoku akukho ndawo apho ukuba nawuphi na umntu unako ukundibonisa isixashulwa esinye sesibhalo apho elo siko lathi lasetyenziswa eBhayibhileni likayisenyana moya ingcwele ninyanzelekile ukuba nindixelele apho kwakhe kwakho umntu owabhaptizwa ngolo hlobo. Kwaye abanye babo bathi kulungile ndiza kuthatha oku kwathethwa nguYesu hayi okwathethwa nguPetros. Ukuba wechasene omnye nomnye ingaba sakwenza ntoni uba ingothixo yonke yeyiphi indawo eBhayibhileni enyanisileyo. Kunyanzelekile ukuba yonke ingqinelana ihlangane kwaye isisityhilelo sikaThixo kukuphela kwaso. Izikolo zethu azinako ukuze ziyifundise. Isisityhilelo ukuze uyibone. Ngoko ukuba loo madoda mabini ayephikisana enye nenye ngoko ingaba hlobo luni lweBhayibhile esilufundayo. Ndazinjani uba uYohane isahluko sesibini unyanzile okanye hayi? Ndazinjani uba uYohane isahluko sesithathu unyanzile okanye hayi? Kanjani ndazinjani yabona? Kodwa inye indlela endinokuba nokholo ngayo kuThixo kukwazi uba laa Bhayibhile inyanzile ndikholele ukuba inyaniso ndihlale kanye nayo. Nangona ndingena kuyiqonda ndiyihambe nakanjani na. Kodwa xa kukho ukuphikisana kuvelayo ndiya phambi kothixo ke ukuya kufumanisa. Kwaye laa ngelosinye ihlangana nam enkonzweni nasebusuku ikwaye loo ngelosi iyandifundisa le nto yabona. Ngokubona ukuba oku kunjani na oku ngoku. Ngoku uMateyu isahlukahlukanisibhozo ivesi yeshumanethoba makhe sikhangele okomzuzwana ngoku. Kwaye ngoku ndiza kuthabatha izenzo isahluko sesibini ivesi yeshumanethoba kanye apho uPetros wathi inkosi uYesu Kristu kwaye uMateyu wathi yisenyana moya oyingcwele.
Now listen.
ngokuphulaphula. Wathi nibabhaptize, hayi egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele. Akazange ayithethe loo nto. Akukho gama egameni, egameni. Akazange athi nibabhaptizele emagameni oyise nyana nomoya oyingcwele kuba ayivakali nokuvakala. Wathi nibabhaptize egameni, G-A-M-A, loyise lonyana nomoya oyingcwele. Ngaba kunjalo? Loyise nyana nomoya oyingcwele, isihlanganisi, ne. Hayi amagama. Hayi egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele. Hayi emagameni oyise nyana nomoya oyingcwele. Koko egameni, G-A-M-A, isinye loyise nyana nomoya oyingcwele. Ngoku liliphi igama elililo lokubhaptiza? Ligama elinye. Leliphi? Ngaba uyise ligama elililo okanye unyana ligama elililo okanye umoya oyingcwele ligama elililo? Ligama kwindawo ethile. Ngaba kunjalo? Kulungile ngoku, ndifuna kunibuza into ngoko. Ukuba igama ngoko, ukuba uYesu wathi nibabhaptize egameni loyise nyana nomoya oyingcwele, bangapha bakholwayo ukuba uYesu wayithetha loo nto? Zizibhalo ezo kuMateyu 28:9 ivesi ye-9 egameni loyise unyana. Ingaba kukho into esinga? Hayi, kukuphe ndicinga ukuba kulungile mhlekazi. Ngoku egameni loyise nyana nomoya oyingcwele.
There is no such a thing as name of the Father.
Ngoku phulaphulani bazalwane. Akukho nto injengegama loyise ngokuba uyise ayilo gama. Sisihloko.
There's no such a thing as the name of the
Son. Akukho nto injengegama elingunyana. Kuba unyana sisihloko. Akukho nto injengegama elingumoya oyingcwele. Yinto ayiyo leyo. Ndandithetha oku kwisidlosa kusasa sabalungiseleli ngenye intsasa waza omnye umfazi. Ephumile emgceni kakade nabana ophazamisayo nantoni nalolo hlobo. Wathi, yima umzuzu, ndicela uxolo. Wathi, umoya oyingcwele uligama. Ndathi, yinto ayiyo, ndingumntu, kodwa igama lam alingomntu. Ungumoya oyingcwele. Asilo gama elo, yinto ayiyo. Sisibizo kakade, koko asililo igama. Ngoku uba wathi nibabhaptize egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele, ibe engelo gama uyise unyana okanye umoya oyingcwele, ngoko lingubani igama sifuna ukulifumanisa? Ngoku singayifumana yonke siyibeke apha ukuba nokhe nikhangele kwaye sikhonze ixesha elincinane ngoku okanye silondoloze ixesha elincinane bendizama ukutho. Ngoku qaphela uMateyu 28:9 ivesi ye-9. Ngoku andikutsho oko usenokuthi usenokuba wayenza loo nto abanye benu boodade nani bazalwana. Inokuba nakhe nayichola incwadi ngenye mini nawukhangela umphandle wayo yabe isithi ngenye mini uJohn noMary baphila kamnandi oko emva koko. Ngubani uJohn noMary? Yintoni ngubani uJohn noMary abo wahlala kamnandi emva koko? Inye kuphela indlela yokuthi wazi ngayo uJohn noMary ukuba ngubani na. Ukuthi ukuba inkohla kuwe, phindela ikufundeni incwadi. Ngaba mja, phindela ekuqaleni uyifunde yonke. Iya kukuxelela ke ukuba uJohn noMary uba ngubani na. Kulungile ukuba uYesu wathi, uYesu Kristu unyana kaThixo wathi, hambani ngoko nizifundise zonke intlangano babhaptize egameni loyise nyana nomoya oyingcwele. Abe uyise nyana okanye umoya oyingcwele ngelo gama. Ngoko ukuba inkohla kufanele ukuba sibuyele emva ekufundeni incwadi. Ngoku masityhile kwisahluko sokuqala sikaMateyu, sizawuqala apho ke isinika umlibo kude kuye ukufika kumqolo we-18. Ngoku khangela, ngoku khangela umzuzu nje. Le nguyise ikweli cala lasekunene kum, le iphakathi ngunyana ukuze le ibe ngumoya oyingcwele. Ngoku le nguyise kaYesu Kristu, ngaba kunjalo? UThixo unguyise kaYesu Kristu, sikholwa sonke loo nto? Lungile. Ngoku uMateyu 28:18 wathi, ke kaloku ukuzalwa kaYesu Kristu kwaye kungolu hlobo. Wathi akubona uba unina uMariya usele egalelwe uYosef bengekahlangani wafunyanwa emithi ngo. Bendicinga ukuba uThixo yayinguye uyise. Uya kuzala unyana ke umbize ngegama elinguYesu. Wathi ke uYosef indoda yakhe engolilungisa engathandi kumhlaza ekuhleni wangangamala ngasese, akubona uba uyazicinga ezi zinto, naso sithunywa senkosi sibonakala kuye ephupheni sisithi, Yosef unyana kaDavidi, musakoyika kumthabathela kuwe uMariya umfazi wakho, kuba oko kukhawulweyo phakathi kwakhe kungo. Bendicinga ukuba yayinguThixo oyise wakhe. Ngoku ingaba unoyise ababini bazalwana? Akangeke abe nabo kuba wayenabo wayengumntwana ongumqhakhwe. Ibe ke luhlobo luni lonqulo esinalo ngoku. Kufanele uba uvume uba uThixo oyise nomoya oyingcwele ngumoya omnye kanye. ngokuqinisekileyo unguye ngokuqinisekileyo ungumoya omnye ngoku usigqibile sakubona oko uyavuzala unyana ke umbize ngegama elinguyesu kuba yena eyakwasindisa abantu bakhe ezonweni zabo oku konke kwenzeke ukuze kuzaliseke ndicabula isibhalo nina balungisele niyazi njengoba ndihamba ukuze kuzaliseke okwathethwayo ngumprofeti ngenkosi esithi intombi ke iyakumitha izale unyana bambize ngegama elingu-Emmanuel oko kukuthi ngentetho evakalayo uthixo unathi ingaba kunjalo ngoko ngubani igama loyise nyana nomoya oyingcwele ulungile ngokuqinisekileyo naso isizathu sokwapetros ababhabhiza egameni likayesu kristu kodwa ndikhathali kwawubhabhiza egameni lomfiyo wasesharon intyatyambo sezihlanjeni ikhwezi lokusa zizihlonipho ezo nazo ukuba intliziyo yakho ilunge ngokubhekiselele kuthixo uyayazi intliziyo yakho kodwa ngoku ndiyayigxininisa loo nto ngoku ndithe ngoku umzana usizi ngowathi ngoku kakade ngokuqinisekileyo loo nto uyakhangela ngokungathi bubunye ngoko wayeyivuyela kakhulu ngoku ndathi apha ndifuna ukuthetha into kuni ngoku yabona ndathi ngoku ndifuna ukukubonakalisela ukuba ezi zinto omabini la madoda athetha into enye ngoku umateyu wathi egameni loyise ingaba kunjalo lungile waze upetros wathi egameni lenkosi umateyu isahluhu sesibhozo ifesi yeshumayethoba wathi egameni loyise nezenzo sahluhu sesibini ifesi yamashumathala nesibhozo zathi egameni lenkosi udavide wathi inkosi yathi enkosini yam yayingubani lo uyise nenkosi ligama elinye udavide wathi yathi inkosi enkosini yam hlala ngasekunene kwam yabona egameni loyise egameni lenkosi
Matthew said in the name of the Son and
Kwaye uMateyu wathi egameni lonyana no Petros wathi egameni lika Yesu
Who is the Son?
Kubani unyana? KuYesu.
And the name of the Holy
Egameni lomoya oyingcwele wathi uMateyu no Petros egameni lika Christu uLogos. Uyise nyana moya oyingcwele inkosi uYesu Christ ngoba igqibelele kanye njengoba inokuba nako ubona umzalo sizimu wathi kum umzalo sizimu umzalo nobunye wathi umzalo uBranham yinyani leyo kodwa wathi oku koku ndathi ngoko oku kokuya injalo lona yabona ndathi ukuba okuya koku oku kokuya ngoku yinto le nixambisana ngayo ndathi mandivakalise oku kuni bazalwana ukuba ndingaze ndibhaptize umntu nantsi ndathi ngoku nanku ugqirha unesa kwaye kukho umntu othe emzutshini odlulileyo ninabazalwana niyamazi ugqirha nesa ngoko ndiza ku apha umzalwana uyix lo ndiyacinga ukuba unaso isidanga sobugqirha ingaba kunjalo lungile ngoku ndathi ukuba ugqirha nesi lo uhleli apha ngoku ndathi ukuba bendifuna ngoku xa ndithabatha umntu ndimsa emanzini ukuya kumbhaptiza ndiyakuqonda nje ngokuba wenzayo ndathi yayizizihlonipho ezisingisele egameni lakhe ndathi ngoku abazalwana bamaassemblies of god basebenzisa izihlonipho abazalwana bobunye basebenzisa igama ndathi ngoku ndiza kunibonakalisa nobabini ukuba nenze ngokuphosakeleyo ndibe mna ndinyanisile ndiyayazi indlela ekuye kufuneke ngayo ukuba uye ubatsale kakhulu abantu ngolo hlobo ufanele ukuba ube nendlela ethile yokuhlekisa kube kanye emzuzwini ukwenzela ukuba kukhululeke kancinane ngoku ndathi ndiza kuniqondakalalisela ukuba nina nobabini nenze ngokuphosakeleyo mna ndinyanisile ngoku ndathi bekunokuthini ukuba bendinokumbiza umzalwana unesa okanye umzalwana uhicks lo yabona ndithi hicks ngoku ingaba loo nto ingavakala kamnandi hayi ngoko bekunokuthini ukuba bendinokuqirha heyi qirha inganjani le ngoku loo nto ivakale iyengenantlonipho ingaba ivakala njalo ndathi oko yindlela ninamaassemblies enenza ngayo yabona xa ninabazalwa maassemblies nithi egameni loyise nelonyana umoya oyingcwele nithi nje egameni lomfundisi ugqirha ndaze ndathi ngoko wena mzalwa nobunye xa ubhaptiza uthi yesu abasebenzisi bona abakayesu yedwa basebenzisa nje igama uyesu baninzi ke kakhulu ooyesu kodwa uyinkosi uyesu kristu uyabona baninzi babhaptiza egameni likayesu ngokupheleleyo andiyithathi loo nto akukho sibhalo kufuneka ufumane okwasekuqalekeni ubone ukuba siyona inkosi uyesu kristu ngokuqinisekileyo uyinkosi uyesu kristu baninzi ooyesu ngokuqinisekileyo waye ukristu uthetha umthanjiswa ndathi ngokuba bendiza kuthetha kwaloo nto inye umzalwana unesi ndiza kuthi ingavakala into elungileyo kum ukuthi heyi nesi ndathi yiloo ndlela nina bobunye enikuthetha ngayo yabona ingaba loo nto ayingebonakali ikungabi nantlonipho uhlonipha loo ndoda yaye yafumana isidanga sobugqirha ukuba wasifundela nzima ufanele ukuba ahlonitshwe ngaso ndaze ndathi ngoku ukuba ndithe heyi qirha ndathi ingaba oko akunakuvakala kwinto ephantsi ukuba mlungiselela bize omnye ngayo okanye ndathi yiloo ndlela kanye enenza ngayo ungena nje ngecala ngezihlonipho Kodwa ndathi xa ndithatha umntu ndimsa emanzini ndiyenyuka ndiye apho ndimbuze ndithethe ndifune igama lakhe ukuba lingubani na nokholo lwakhe ndize ndithandaze ndithi ngokuba njengokuba wena uwasuwiselayo ukuba sihambe siye kulo lonke ihlabathi sizenze abafundi zonke iintlanga nina abazalwane niyazi ukuba yinto yakuqala leyo uyabona nizenze abafundi zonke iintlanga nibabhaptizela egameni loyise lo nyana lo moya oyingcwele nibafundisa zonke izinto ukuba wena zonke izinto othe wena wasifundisa zona
Ngoko ke
ndathi phezu kovumo lokholo lwakho ngokuvuma kwakho izono zakho nokholo lwakho kunyana kaThixo ndiyakubhaptiza mzalwana wam othandekayo egameni lenkosi uYesu Kristu ndathi yiloo ndlela endiyibhaptiza ngayo kokubini ndiyaziqaphela izihlonipho zakhe into awayeyiyo kokubini uyise unyana nomoya oyingcwele isizathu esabangela uba uYesu athethe koko yayisesi ngokukhangela uba kunjalo ninempikiswano esibhalweni senu ninophikisana ngoko ke niza kwenza ntoni xa kunokuthini ukuba lo mzalwana nomphutha angaphakama athethe oko kuthweni ngoku bathetha xa babendixelela ukuba ngaphaya xa lo mzalwana womindiya uhamema umorris ridede wathi kuye wathi nithini ngomarko esahluko esimelesithandathu zange abe nandlela yakuyitsiwa akufunekanga ukuqakathe nto lilizwi likathixo elo hlala nalo uthandaze nje ufumane isityhilelo liqhubekela phambili liinto enye ndiyabona bobabini bathetha into enye ngoko hayi izihlonipho hayi ngongabi nantlonipho ndathi ngoku ndiyamqonda wayenguyise hayi omnye uthixo wayengunyana hayi omnye uthixo uthixo omnye zizikhundla ezithathu uthixo ekwisigaba sobuyise ukuba ufuna ukusibiza olo hlobo kwesobuyise ubunyana kwaye kwanguthixo omnye ngaphakathi kuthi ngoku ndiyakuba nani umna isimelabizo somntu ndiyakuba nani ngoku uyabona zizikhundla ezithathu hayi othixo abathathu ngoku umzalwana kuba abafundi abazange bakusebenzise konke ukuhla andithethi into ngokuchasene noko kulungile kodwa ndiyakuxelela ukuba umntu uphume apha wayebhaptiswe egameni lomfi wasesharon ityatyambese sihlanjeni ikhwezi lokusa ekholo kuyesu kristu njengomsindisi wakhe ndingathi thixo akusikelele mzalwana izama sihambe yabona ilungile loo nto kuba ukuba intliziyo yakho ayilunganga awulunganga nakanjani na kunjalo kanye kwaye intliziyo yakho imele ukuba ilunge ndaze ndathi ngokukhangela ngokuba bendiza kubulisa umzalwana unesi lo bendinokuthi umfundisi ugqirha unesi injalo kanye loo nto ungumlungiseleli ufanele ukuhlonithwa njengomfundisi ufundile wafunda kakhulu unesidanga sobugqirha ngoko ufanele ukubizwa ngokuba ngugqirha sisihlonipho sakhe eso yabona waye igama lakhe ngunesi phofu ngoku andinakuthi hey nesi hey gqirha hayi loo nto ayinakuba ilungile ndingathi umfundisi ugqirha unesi yabona nantso indlela endibiza ngayo yabona into ayiyo kokubini uyise unyana nomoya oyingcwele inkosi uYesu Kristu yabona ndaze ndathi ukuba ndinokuze ndibhaptize nokuba mnye ophuma kumabandla enu yiloo ndlela endinokumbhaptiza ngayo ndathi ngabo ngamamkela mzalwana unesi wathi ngokuqinisekileyo ubhaptizwe egameni loyisenyana nomoya oyingcwele ndathi ungamamkela mzalwana usisi wathi ngokuqinisekileyo ubhaptizwe egameni likayesu ndathi ngoku yintoni ndonakele kuni bazalwana kutheni ningayamkeli nje loo nto nize ngoku naphule ezinto ngapho abantu balusizana abakhoyo ubunye bufuna ngokupheleleyo amabandla afuna ukukhonza nama-assemblies kwaye ama-assemblies ibandla liyafuna ukuba nobudlelana nobunye kwaye abazalwana balolo hlobo kodwa okoko nje usathana enokubenza balwe ngoku niyabona ukuba ndithetha ukuthini nabazalwana ndiqhubela kwinto enye uYesu Kristu nokuhlanganiswa komzimba kaYesu Kristu nantso injongo yam nantso injongo yam andithethi into malunga nokuthi heyi awubhaptizwa ngegameni likayesu uyayo sogweni ngoku yimfeketho leyo ndiza kuxela into eyenzekayo ngenye imini ndandiphaya ezantsi eTexas phambi kokumkaku wam kwaye abazalwana abalapho bangamangqina kule nto ibandla lobunye lingamabandla angamashumi asixhenxa nesibini awayexhasa inkonzo yam ndaza ndabeka umzalwana uPheli umzalwana wase-Assemblies of God phezulu eqongeni ngobo busuku ngoku niyazi ubanyaniso leyo ungumzalwana othandekayo umzalwana uPheti ubakho umntu omaziyo kuni ngowasebloemont eTexas ungomnye wawona madoda alunge kakhulu endakhe ndahlangana nawo inkosikazi yakhe ingumkatolika ukuqukileyo umfazi oyingcwele ngenene uyindoda yakwathixo ngenene ndixelele ukuba ngubana indoda elunge ukudlula uRoy Wood wase-Assemblies of God ungabiza nayiphina kula madoda khangela apha bonke abazalwana endibaziyo bathe jikelele apha umzalwana osuka kwibandla lasephiladelphia lo namadoda ase-Assemblies of God kwaye ngubana ngobana abantu abalunge ukudlula abo ndixelele ukuba baphina ndixelele ukuba ngubana indoda elunge njengoJack Moore ndixelele loo nto bambiza bangabelo qela akayondlavini akayondlavini uyazifumana endlavini macala mabini yiloo ndawo abantu abakhomba kuyo kulapho ke nosathana akhomba khona kodwa bonke bangamadoda akwathixo uthixo banike umoya oyingcwele kuba konke ngobabalo kaThixo ngekuba kuphelile ngathi sonke nokuxambulisana kwethu nezinto ezinjalo, injalo kanye loo nto. Kodwa ubabalo lukaThixo luyasibopha lusihlanganise. Akumangalisi uba sicule lisikelelekile iqhina elibophe iintliziyo zethu elithandweni lobuKristu. Lelo nto ngoko ngoko ke uyazi yintoni umvele lijikelele webandla wandibisa waze wathi uyayazi into oyenzileyo phezolo ngobusuku bam besibini apho. Ndathi yintoni? Ndathi bendisine nkonzo emnandi. Wathi ubunendoda phaa epulpitini yakho engumoni. Ndathi bendingayazi loo nto ibiphi. Wathi ngumnumzana uPhedi. Oh, ndathi umoni ngoba ndathi ungumshumayeli wasemzofoti umzalwana.
Yes, but he is still a sinner because he
wathi ewe kodwa usengumoni ngoba kakabhaptizwa ngohlobo lululo. Ndathi mzalwana ndiyathandaza ndixelele ngoba ndathi unawo umoya oyingcwele. Wathi mzalwana uBranham wathi niPetros guqukani bhaptizwe egama likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono. Ngoko ke izono zakho azinakuxolelwa ude ube ubhaptizwe egama likaYesu. Ndathi ngaba indlela efunyanwa ngayo le mzalwana. Wathi indlela le. Ndathi ngaba uThixo waphazamisana neyeyakhe inkqubo ngoko kwizenzo sahlukisa 18 kuba uthe akubona ukuba uPetros awathetha la mazwi moyaingcwele bawela babeliva ilizwi yabona kwaye babengekabhaptizwa ngokupheleleyo ngoko uThixo wakhupha umoyaingcwele wapha abantu abangeabengaguqukanga noguquko. Ndathi ngaba umiphi ke apha elizweni ngoku. Wathi uyayazi ukuba intoni esiza kuyenza. Wathi siza kuzoba isangqa esincinane size sikuzobele ngaphandle kwesangqa sethu. Ngoko ndathi ndiza kuzoba ezinye ke ndinizobele ngaphakathi kanye kwakhona. Ndathi andinako ukundizobela ngaphandle kuba ndiyandithanda yabona andinako nje ukuyenza loo nto. Ndathi baninzi kakhulu abenu abazalwane benu phandle abandithandayo nabakholwayo kum. Ndathi nina ndiza baza kuza nakanjani na baza kuza. Ndathi baza kuza kwaye andinako ukundizobela ngaphandle ukuba nindizobela ngaphandle ndiza kunizobela ngaphakathi kwakhona. Ndathi xa nithe nenza isangqa uThixo ngobabalo lwakhe uyakwenza ukuba ndizobe esinye ndinditsalele ngaphakathi kwakhona. Injalo loo nto ndibazobele kanye ngaphakathi kwakhona. Kwaye mzalwana o egameni likaKristu ndingathetha oku. Ndinako ndiyazi ukuba ndibambezele ixesha apha kwaye sekuphantse kwaba lixesha lokuvala ndiyaqikelela kodwa makhe ndithethe ezi yabona. Ndaze ndathi kuloo ndoda ndathi ndingahamba nani okoko nje nisashumayela izibhalo ninothando nikholwa ukuba oko nishumayela nisithi niyababhaptiza abantu hayi egameni likaYesu uYesu yedwa hayi mhlekazi. Andinako nakanjani akuvumelana noko kuba ndazana noYesu abaliqela ndibazi eAfrika nakwiindawo ezahlukeneyo abantu abathiywa ngokuba ngoYesu. Kodwa ukuba usebenzisa igama lokuthi inkosi yethu uYesu Kristu ndingahamba nawe kuloo nto ilungile. Ndiyakunamathela kakuwe. Ndiyacinga ukuba ungambeka uyisenyana nomoya oyingcwele yabona ukuze ilunge. Ndandicinga ukuba umele kukwenza njalo kodwa wathi yena o hayi hayi loo nto isemva kubutrinity. Ndathi asibobutrinity nguthixo omnye kwizikhundla ezithathu. Asibobutrinity oothixo abathathu. Asinathixo abathathu ngokuqinisekileyo kunjalo akukho nto injalo ayizange yafundiswa ebhayibhileni kwaye kukho uthixo omnye kuphela yivasrael ndikuyehova uthixo wakho thixo omnye. Umthetho wokuqala uze ungabinathixo bambi ngaphandle kwam ngokuqinisekileyo unguthixo omnye hayi abathathu. Yinguqulelo yobukatolika yeleyo kwaye oko kwaphuma kubukatolika ukuya kumaluthere konke ukuhla njalo njalo kwaye ngokuqhelekileyo phakathi kwabantu namhlanje kukholelwa ukuba sinothixo abathathu kwaye kulapho kungasokuze le vangeli ayinakuya kumajuda endathi ndaprofeta ngenye intsasa kwimishini yamajuda phaa. Awunawuze uthabathe uthixo obutrinity umse kwijuda unawuze uyenze loo nto nto leyo angeyiyo unokuqonda okungcono kunoko yabona wazingcono ngaphezulu ngebhayibhile kunoko kodwa kanguye uthixo obuthathu emnye kwijuda. Ukuba ungenza ukuba lazi ukuba usekwanguyehova omnye uyakwamkela khona ngoku ngoqinisekileyo nantso ke yabona kwaye ndiyakholwa iyo yonke le nto njengoko uyosefu wathi bazalwana musani ukuzisola ngokuba nguthixo okwenzileyo oko yabona. Ngoko ukuze loo nto ibe ilindele kwade kwaleli xesha yiloo nto kuphela ngokuba isigaba sethu senhlanga sesiza kuphela. Ngoku ndiyakholwa kuloo nto ngentliziyo yam yonke. Ngoko niyabona bazalwana bam ndizama ukuqhubela entweni yokuba eli qela labantu la madoda alinalo ubhaptizo lomoya oyingcwele iqela likaMM McPherson wenza ntoni? Uqala wayengumntu wobunye ndiyakholwa waze waphuma waya waba ngoweassembly waze waphuma waziqokelela ngolunye uhlobo apha kungekudala kwixesha elidluleyo wemisa iqelana elincinane into encinane. Ndandisahleli phaya kwinkonzo ka-OL Jaggers ngoku sonke siyamazwa OL Jaggers uyise wancedisa ukusekwa kwengqungquthela kazwelonke ye-Assemblies of God. Ngoku u-OL indoda ibalulekileyo ungumshumayelo omkhulu. ndamxela ungekudala kwixesha elidluleyo ndathi mzalwana ujakazi ukuba benokushumayela njengoba usenza bendingenakubanayo nenkonzo le yempiliso kodwa unalo lonke lo gazi newayini ezinto ezinjalo ekuqaleni kwakhe phaa uxolo ukuba ndiyandikhubekisa abazalwana ngaloo nto ndindi ilungile loo nto uthixo angenza ukuba igazi lize newayini ize okanye iolise nantoni nafunayo ukwenza njalo kodwa loo nto ayihlambululi zono hayi mhlekazi hayi mhlekazi hayi ngokuphandle igazi likayesu kristu alinakuze liphelelwe ngamandla alo lide ibandla elithengwe likathixo lisindisiwe libe lisindisiwe lingabisona kwakhona ndathi mzwana ujakazi ndamthabatha ndambiza ukuba enyuke ndandi kumadoda angasomashishini amakristu ndathi mzwana owel wathi uphi kanye apha elizweni ndandiphaya kwindawo enamagumbi aqeshisayo odide oluphantsi ngaphandle waze wathi uzawundixela kuba bakubeke phaa phandle ndathi ngumnqweno wam lowo xa ndithe ndeza kuwe ndathi wenza ntoni wandibeka phaya kwi-settler hotel kwaye kwafuneka ukuba ndime ekoneni bandifaka etafileni andayazi uma yeyiphi na imeli ayimandiyisebenzise okanye nantoni na ende kwaye ndaphuma ndehlapho ndandinganxibanga jazi kwaye babefuna ukuba ukundikhupha abandixole ndaze ndathi andiyazi indlela emandiziphathe ngayo wathi ndiza kuthatha ndikuse phaya kwaba ngamahlwembu kakhulu ubaba nokuyenza loo nto ndathi hayi mhlekazi ndathi into endifuna ukuyenza kukudla iqatha lenyama nawe ukuba unokulihlawulela waze wathi kulungile ngoko ke saya kwindawo ethile sasahlala phantsi ndaze ndathi mzwana ujakazi ndiyakuhlonipha ngenene kwaye usisihlobo sam esithandekayo umzwana othandekayo kwaye bendinephepha lakhe kwaye apho kwakho laa mfazi befika evela phesha kolwandle waze wabanela gazi ezandleni zakhe nezinto ezinjalo ngoko ndandinalo apha ndandifuna nje ukuba liphike kube kanye ndandinalo ke ngoko kanye kwiphepha lakhe yes ndathi ndikubonile apho uhamba khona usuba uza kuba nemvuselelo enkulu oyiqalayo ukuba amadoda ngasomashishini andiweza ndaya apho kakade ukhangeleka ngathi abantu bangazi ukuba umoya engcwele angatyhila apha eqongeni akanako ukundixela into eqhubekayo ezindaweni bazalwana ndingakuxela igama negama ndiqinisekise ngomzalwana ucarlson lo mzalwana wam ulapha bendihleli enkonzweni izolo ndaza ndabaxelela aba bazalwana ukuba kuya kubakho ntoni nakusasa nje injalo loo nto ngokuchanekileyo yabona ngoba umoya engcwele ubundivusile wathi ima ngasefestileni ndaze ndakhangela efestileni waze wandibonisa kanye le nto ndaze ndathi ngoku bazalwana ndaze ndabonisa kanye injalo loo nto nantso yabona apha kungekudala kwithuba elidluleyo kwaphakama umntu echatakwa waze wathi umzana ubranham ungumprofeti andibangi uba ndingumprofeti yabona kodwa wathi umzwana ubranham ungumprofeti xa ephantsi kocalo lomoya kodwa wathi o imfundiso yakhe ityhefu yilumkeleni ndacinga kokomntu ongafundanga ukuthetha into enjalo uthetha ntoni ukuthi umprofeti umtyhile ongcwele welizwi ilizwi lenkosi leza ngumprofeti uyabona kodwa loo nto asikokuva ngondiva kodwa nakanjani na umzwana ujakazi ndaze ndathi wathi ndathi ndibone malungana laa mfazi ebenegazi esandleni sakhe o wathi mzwana ubranham yeyona nto imangalisayo wakhe wayibona leyo ndathi mzwana ujakazi ndiyakuthanda okokuqala ndifuna ukuba ubeke isandla sam kwesakho masithi singabazalwana wathi ngokuqinisekileyo yintoni embi ndathi ungomnye wabona abashumayeli banamandla ndaziyo ngabo esinjani sona isixhobo sikathixo osizo wathi enkosi mzwana ubranham uthobekile ngenene ndathi andikuthetheli nje ukuba ndibe ndikothobekileyo oko ndikuthetha oko ngenxa yokuba ndiyakholwa ukuba usisicaka sikathixo kodwa ndathi mzwana ujakazi ngaphandle kokuba wena uphuma icaleni kakhulu awunako ukuyondelelanisa oko ukuthetha ngako usekelezela nantsi ke into engundonakele kwabaninzi benu eassemblies of god namanye amadoda kwezi nkonzo zempiliso andinigxeki kuninzi okubizwa notomi apha ungumzwana olungileyo kwaye siyazi ukuba umi ngokomelela kangakanani na kodwa kukho okuninzi apha elizweni namhlanje phantsi kwegama lempiliso engcwela kumangalisi ukuba ungabi namdla wakuxhasa inkonzo sesixekweni bafika babophise abantu baphume banantoni ke ababaniki nento encinane abantu kunoba usenza iqongeni lakho xa ukuya kwipulpiti kwaye nilungile bazalwana ndiyanixelela nilungile kodwa kufana nje ndandifunda imbali kamartin luther yathi yayingengomangaliso ukuba umartin luther wayenako ukumelana necawa yobukatolika aphumelele nake ndayifunda imbali yakhe oko yayikukuba waba nako umartin luther uyiphakamisa intloko yakhe ngaphezu kwawo konke ukulinganisa okwalandelana nemvuselelo yakhe wawulapho umangaliso kwaye xa umangaliso usenzeka abangalukileyo balandela njengokuba kanye kwakunjalo eyiputa kwaye kwasoloko kusenzeka inkathazo elizweni siyayazi loo nto xa siphuma phaya nto leyo bathi bavela ukhora waze uthixo kwafuneka ukuba ayitshabalalise kodwa bazalwana andinigxeki umzwana ujakazi wahlala apho wazama ukundixelela ukuba yayingumoya oyingcwele owenze loo nto waze wathi ndabe ke ndinayo ikwelakhe iphepha ndathi mzwana ujakazi ngoku ndathi ndingumfundi wodidi lwesixhenxe kwaye wena ungugqirha obungcwele wabe wafundela uba ligqwetha wakhuliselwa kwinkonzo ephucukileyo ecocekileyo i-assemblies of god utata wakho wancedisa ukusekwa kolo kholo ke xa uzahlula kukuwe kodwa ndathi loo nto ixhomekeke kuyo nayiphina indoda xa iyinto efuna ukuyenza leyo andiyikrweli mida apho kodwa xa kufika kwindawo yokuba isixhobo esinjengawe esinokumfumanela amawaka imiphefumlo uKristu usuke wakhela ulungiselo lwakho ekuziveni. Ndathi mzala uJagas, xa usakha intsika enjalo uba unayo indlela yokuyonelanisa loo nto iza kuwa emva komzuzwana, kwaye umele ukuba ube nesibhalo sento othetha ngayo. Wathi sikho isibhalo. Ndathi sivelise. Wathi kulungile mzana uBranham. Wathi ngumoya oyingcwele oyenzayo loo nto. Ndathi ndibonise esibhalweni apho sathi umoya oyingcwele wathi wenza igazi uba livele emntwini nezinto ezinjalo ngolo hlobo. Ndibonise kuphela oyi oli sihla phezu kwabo. Uthela oli yayiyimpiliso engcwele. Waze wathi igazi lalamfazi liya kuba lusindiso lwezizwe. Ndathi ukuba kunjalo ngoko kwenzeke ntoni kwigazi likaYesu Kristu? Liyasusa kwaye nantoni na ichasene nalo, isisichasi ichasene nalo. Ndathi iba yimfundiso yobuchasi Kristu. Oh, wathi mzalwana uBranham, uyakufunda ngenye imini. Ndathi ndinqwenela ukuba ndingafundi ngolo hlobo. Ngoku mzalwana ndathi ndiyakuthanda kwaye ngumzalwana wam. Ndaze ndathi mzalwana uJagas, uyakhwela isebeni emva komzuzwana ongasayi kubuya ube nakubuya usuke kulo. Buyela enkonzweni yakho ukuze ubuyele uhlale nevangeli. Ndaze ndathi Musa kuyakhela phezu kokuziva. Ndathi ngoku unento ubhaptizela ebomini ongunaphakade, uyazi qho ukuba ubhaptiza uphindela ebuntombini okanye ebufaneni, ngoku oko kuya awusayi kuze ufe. Ngoko loo nto usekupheleni kwesebe khona ngoku kunye nezopilisi zevitamini eziphuma kulwandle olufile, uyabona. Kodwa ke kuyiloo nto mzalwana, waqala ngoku uziva buncinane. Nani madodana la mabandla apha, ukubani ke navumela into lolo hlobo yangena esicekweni? Naze uyazi uSathana uliqili kwaye uxhumela kwezo zinto zifana naleyo, uyaxoxa ngazo kwaye ufuna abantu ababophelele kwaye wenza ingxuba kaxaka ebandleni nezinto ezilolo hlobo. Kodwa oko akunjalo ngoku apha, akukhathaliseki noba unyanise kangakanani na. Nantsi into esileleyo esisileyo kuyo siyiphosile bazalwana bam. Ngoku ndiyavala xa ndithetha oku. Akukhathaliseki noba ndinyanise kangakanani na, nokuba ndingokwesibhalo kangakanani na, noba ndazi kangakanani ngebhayibhile kaThixo, ukuba ndinawo umoya oyingcwele kaThixo othando entliziyweni yam lokuthanda uluntu lonke nabo bonke, ngoko andinyanzanga indawo yokuqala. Ngoku Paulos wathi kumaKorinto okuqala sahluko shumane sithathu, ndingafanelanga ndinolwazi yabona nokuqonda imfithelo zonke zikaThixo yabona, phantsi kwako konke ndime ndingenalo uthando andinto yani. Ndingafanelanga ndithetha ngeelwimi zabantu nezezithunywa zezulu, ezo zezo zithetha noThixo kwaye zezo zidla ngokuba nokutolikeka. Ndingafanelanga ndithetha ngeelwimi ezizizo zabantu nezengelosi ndingenalo uthando, uthando akundincedi lutho. Ngoko ukubandazi zonke imfihlelo zikaThixo ndibe nokuzityhila ndizenze zidibane ezinxibelelane zonke ndingenalo uthando kundinceda nto. Kwaye xa ndi uYesu wathi bayakwazi ngale nto bonke abantu ukuba ngabafundi bam xa nithe xa athe umwassemblies waba nothando lobunye aze wobunye abe nothando kumwassemblies, xa nithe naba nothando omnye komnye nokuba ninyanisile na okanye aninyanisanga na. Kwaye okokuba nje injongo iyephosakeleyo okufunayo kuphosakele gxebe, ngoko awunanyani indawo yokuqala, ayinjalo loo nto? Yabona ndingafanelanga ndithetha ngeelwimi zabantu nezezithunywa zezulu ndingenalo uthando andikabi into yalutho, ngokuba uThixo luthando, siyayazi loo nto. Ndaye ndiyakholwa ekuthetheni ngeelwimi. Ngoko omnye umntu wathi umzana uBranham akakholelwa kobona bungqina. Ndingathanda ukunicacisela loo nto ngoku, yabona, ndingathanda ukunixelela. Ndiyakholwa ukuba xa umntu esamkela uKristu wamkela inxalenye yomoya oyingcwele, kuba uYesu wathi kuMateyu isahluko seshumi elinesibini sesahluko sesihlanu nesamashumi amabini ivesi yamashumi amabini anesine wathi, hayi ndiyakholwa ukuba kukuYohane ongcwele isahluko sesihlanu ivesi yamashumi amabini anesine wathi, lowo wevayo amazwi am akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade. Ngoku lunye kuphela uhlobo lobomi obungunaphakade, kwaye akeze egwetyweni koko uphume ekufeni wangena ebomini. Ngoku ndiyakholwa ukuba akukho mntu unokuzibiza, nguThixo omelwe kukumbiza. Kwaye ukuba uThixo ngenene umbizile, kwaye baninzi abantu siyazi bazalwana abasebenze baze bacinga ukuba uThixo babizile kodwa ubomi babo kwamsinya bafumane uye ufumanise. Kodwa ukuba uThixo uyakubiza ngoba wena uyakuba lapho kwaye uyakuhlala apho, yabona, yazi. Kwaye ukuba ngoku asiyomfundiso yasebhaptizi le, niyayazi loo nto, yabona. Kodwa uba andikholelwa ekubambaneni izandla ukuze ube nokhuseleko lwanaphakade nezinto zonke ezinjalo, andikholelwa kuloo nto ngokupheleleyo. Uba bafuna ukukholelwa loo nto kulungile, ilungile loo nto, ndiyakuhlala ndisithi basengabazalwana bam. Sasa nje ukuba bendiya kucela iqhekeza lepayi njengokuba sekusondelela ixa ledinali, ndingathanda itsheri ube wena usidla iapile kodwa sobabini sidla ipayi, yabona. ngoko ayenzi mahluko oko nje sisidla ipayi nantso indlela isikholwa ngayo ukuba ndifuna ukuba ngobunye mandibe ngobunye uba ufuna uba yi-Assemblies of God yiba yi-Assemblies of God ukuba ufuna uba yiyona ntoni na umbhaptizi umpresbyteri yiba ngumkristu ulapho yabona uze uziphengululele ngokwakho kodwa musani ukuxambulisana ngokuba ezi zinto ezincinane ziye zihlangane kakuhle zizonke injalo loo nto ziyahlangana kakuhle zifike kuloo ndawo inye kwaye akukhathaliseki uba senza ntoni na mingabi namimangaliso esinokuyenza singabi naiintaba esinokuzisusa okanye nantoni na eziyo singekafiki kwindawo enye yokuba nothando hayi ukuzenzisa kodwa sibe nothando omnye komnye xa siyakuthi sithande wonke umzalwana ukakhathaliseki nokuba ungweyiphina inkonzo simthande singazenzi njengokungathi kuba sisazi ukuba yingcinga yobukristu ukuba simelwe kukuyenza loo nto koko ngokuba siyenza siyathandana ngoko ukunyamezela sinyamezelana kwaye ndiyakholwa kumakolo sahluko sesithathu malunga neyethoba malunga apho nokuba andisenokuba ndisiphosile eso sibhalo kodwa sona sithetha oku emva kokuba singamakristu asimelwe kukuba namona yabona asinakuba nalo ukholo xa sizama ukunikana uzuko nembeko yabona asinakuyenza loo nto asinakuba nalo ukholo kumele ukuba sihlonele uthixo yabona sihlonele yena ndikholwe kubazalwana bam ngokuqinisekileyo luthando kodwa intlonipho nesidima sesikathixo okokuba kodwa iba nokholo ndithembane omnye nomnye kodwa musani ukuxokisana yabona musani ukuxokisana ukuba ndithi kuwe kusasa nje ndiyakuthanda kumele ukuba ndinyaniseke ngaloo nto ukuba ke akwenzeki ndingumananisi injalo kanye loo nto ngoku bazalwana malunga nale ndawo ngoku mzana uTommy ndiyathemba ukuba andini bamba ngaxesha lide kakhulu apha mna umzalwana uTommy unento aza kuyithetha emzuzwini nje kodwa ke ndingakhe nditsho ukuthi xa ndithendeza phakathi kwenu ndiyakholwa koku ndiyakholwa ukuba uthixo uba wethu wasibekela intombi ebizwa ngokuba ngumariya waze wadala kuyo elo sunsu legazi elathi lezisa uYesu Kristu owayengunyana kathixo umnquba wathi uthixo wazigubungela kuwo enyameni wabonakalaliswa phakathi kwethu uthixo wayekukristu elixolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi ndiyakholwa ukuba isunsu legazi laphulwa ecalvary ukuze kuxolelwe izono zethu kwaye umoya waphuma kuye waze wabuyela phezu kwebandla kuba uKristu umoya oyingcwele uKristu uLogos ukuthi ngoku umoya oyingcwele ngobhaptizo esenza uKristu wazahlula ephisa ngobomi bakhe kumntu ngamnye kuthi ukuze thina njengeqela labantu sibe libandla likaThixo kwaye kungekudala kwixesha elidlulileyo ndandidla ngokuphalisa niyayazi loo nto utata wayeyinkweli eyinkani kananjalo ndandidla ngokuphalisa sasisalusa e-arabaho engxingweni okanye ndithetha ukuthi kumlambo i-troublesome ngaphesha e-arabaho ezintabeni umbutho we-Hereford udla kuloo ntlambo kwaye phezu kwaloo ntlambo abanini beefama ezinkulu banengca eninzi kakhulu abayikhulisayo kwaye umnini fama uye avelise ongangetoni yotyani unganako ukugcina imazi edlelweni phaa emazantsi e-spark apho unganako nokushishina ngenkomo kweza kwimimandla yam emikhulu yokuzingela kwaye ndakhe ndasefama apho unyaka ndisaya kwakhona intwasahlobo nasekungeneni kobusika xa ndithe ndaba sekuphumleni ndinako ukuya ndize ndiphalise ekungqingeni ukwenzela nje ukuba ndibe phaya ukuba ndiyakuthanda ukuphalisa ndinyuke ke ndisihla loo ntlambo kukho iqela labanini izifama abanako ungena ka apho badlise iinkomo kwaye ngexesha lwasentwasahlobo ngamaxesha amaninzi ndandikhe ndibancede ukuqokelela iinkomo zabo siziqhube sizinyuse apho kwaye kukho ucingo lokurhanqela apho zingenako ungena kumhlaba ngomntu othile xa zisihla ngolundi kwaye unogada uma apho azibale ezo nkomo xa engena xa zingena kwaye ndandiye ndihlale iintsuku ezininzi iiyure emva kweyure ndimjonge umnumzana ucrimes neqela lakhe lingena wayenohlobo lwe-diamond bar ezethu yayizezeturkey trap babe ne-tripod ezantsi kwethu nejeffrey njalo njalo ukuze xa ndithe ndakubeka umlenze wam njengoba uninzi lwenu lusazi wanqamleza uphondo lwesali ndize ndihlale apho ndimjonge unogada xa emi apho ezibala ezinkomo ndaqaphela into enye wayengaluhoyi kakhulu uphawu olukuyo kodwa inye into awayeyijonga kakhulu yayiluphawu lwegazi kwakufuneka ukuba ibe yi-Hereford yodidi okanye ingangeni ngapha kocingo kodwa uphawu lona lwalungenzi mahluko kakhulu kwaye ndicinga ukuba indlela ekuya kuba yiyo ngomhla omgwebo asayi kujonga amaphawu ethu koko kuya kukhangela ileyibheli yegazi ndizenzile iziphoso zam bazalwana kwaye ndenze izinto ezininzi ezingeziso Waye kubana ngaliphina ixesha kwindlela endithenda ihamba okanye nakhe nava into ethile endikhe ndayichaphazela okanye ndayithetha ethi ibe sisikhubekiso esithile okanye kube ndithenda thetha into kusasa nje eyenza isikhubekiso. Ndiyakucela njengomzalwana okanye udade ngumKristu ndixolele, andizimisele kuyenza loo nto. Ndizame nje ukhuphela intliziyo yam kuni ukuze sazi ukuba kukho ubhaptizo luyakwenziwa nini bazalwana niya kulenza ngokwenu. Uyabona nantso andilwenzi ukuba ke ndinako indlela endiya kubhaptiza ngayo leyo olufana nolo, akukho namnye kunu nako ukulithatha. Uyabona ngoko ndingamthatha umntu baya kubhaptiza egameni loyisenyana nomoya oyingcwele baze babhaptize egameni lenkosi uYesu Kristu kananjalo. Ngoko uba ndinokhe ndibhaptiza othile kodwa ndikayenzi loo nto, ndibhaptiza kuphela kwelam ibandla ke iba ngabo yabantu baphaya bodwa. Kwaye yiloo ndlela abantu abasebandleni lam ababhaptiza ngayo. Kwaye ukuba uyakhangela emva sisithethe sidala samamissionari, sisithethe sidala baptists amadala ngamamissionary. Kwaye ngoku ukuba yiloo nto ke ndiyakholwa kwimpiliso engcwele, ndiyakholwa kubhaptizo lomoya oyingcwele, ndiyakholwa ekuthetheni ngelwimi komoya oyingcwele, ndiyakholwa kuso sonke isipho athe uThixo wasinika ibandla lakhe. Ndiyazithanda ngokupheleleyo kodwa ndiyakholwa, andikholelwa kule mpiliso inkulu kakhulu sinayo isingqongileyo namhlanje. Ndingafuna nje ukukhe ndichaphazele into apha. Ngethuba elithile ladlulayo kwakukho umzalwana kwaye asinguye umzalwana wam othandeka uTommy Hicks endimthanda njengesicakasenene sikaKristu. Kwaye kwakukho enye indoda kwelinye ilizwe kwaye kweli lizwe kwakukho yena nje lonke ixesha uThixo umphiliso omkhulu kakhulu, Thixo umphiliso omkhulu kakhulu, yazi ngolo hlobo. Ndakhe ndafumana incwadi emva kokuba loo ndoda yathi evela kwibandla lamaLuthera kwaye unobhala wam lo uyazi ukuba sinayo isefayilini. Andinako ukulibiza igama laloo ndoda ngokuba sibobuKristu obo. Nangona ndingavumelani neembono zaloo ndoda kodwa kulunge kakhulu, ndiyayithanda, ingumzalwana wam. Kodwa sekufike kwindawo apho bathi bahambe bayokuba sekuziveni okuthile okanye ukuqweba okanye into ethile njalo, uyabona. Kwaye oko akulunganga oko, uyabona mzalwana, ingqeqesho yomzimba inceda kancinane. Engoko lo mlungiseleli womLuthere wabhala ephendula ileta yalomlungiseleli waze wathi, nina bavangeli basemelika nithi nize apha wathi nezimpiliso zenu zinkulu kakhulu kumntu wonke. Waye ngoku ukhangela ngokungathi kukuzinika iwonga kodwa uThixo uyazi uba andizimiselanga kuloo nto. Kodwa wathi kwathi uDeborah Statcliffe omncinane awafayo olosana waze loo mama wema apho ngaloo mini eIndia eCalifornia apho olosana lwalufile sele lubanda lwaze lwabona lwabekwa olosana engalweni kamzalwana uBranham. Wabe yena emi apho eluthandazela lwaze olosana lwaqala ukukhala nokukhabalaza walinikezela kunini. Wayesazi nesiganeko saseMexico esinokusisekele phezu kwaso intetho yamadoda angosomashishini aseFull Gospel. Kumele ukuba ube nento ethile exelwe ngugqirha. Xa lwathi olwasana luncinane lwaseMexico lwafa ngalantsasa ngentsimbi yethoba kwaye ngoku kwakungeyeshumi elinanye ngobo busuku, ugqirha wabhala ingxelo yakhe. Umzalwana uEspinoza, abaninzi beni bazalwana baseAssembly of God bayamazi, yayinguye owathi wafumana loo ngxelo kugqirha yokuba lwalufile. Aye ndabona umbono phaa esihlweleni xa abantu abangamakatolika abangamashumi abini amawaka abathi beza kuKristu esixekweni saseMexico. Ndathi musani ukukuthabatha nje, andazi olosana ndibone nje apha embonweni. UBilly naye wayelapho ezama enamadikona ngamashumi amathathu okanye amane, abakwazi ukumsusa la mfazi mncinane kumgca ukuthandazela ephethe olosana. Wayesuka abaleka aphume phakathi kwemilenze yabo nakwinto yonke. Kwaye ekugqibeleni ndathumela uJack Moore wehla ndathi yiya uluthandazele. Ndaze ndajonga apha phandle ndaze ndabona usana oluncinane lwaseMexico luncuma, ndathi yima umzuzwana luzise apha, yabona. Ndaze ndandakubeka izandla zam phezu kwalo ngubo, yayisina imvula imini yonke. Kwaye babemi apho kususela kusasa kakhulu, kwabe ngoko kwakumalunga nentsimbi yeshumi elinanye ngokuhlwa. Ndaze ndabeka izandla zam apho phezu kosana oluncinane lwaqala ukukhabalaza nokukhala baze baqala ukukhala. Ngoko baluthabatha ke bafumana loo ngxelo baya kugqirha, waze wathi ugqirha bendiluqinisekise njengolufileyo olusana kusasa nje ngentsimbi yethoba belibuloya inyumoniya, yabona. Kwaye ke ngoko ezo zinto ziyinyaniso zizingxelo, zimelwe kukuba zibe njalo, simelwe kukuthi sihlale sinyanisekile sinenyani malunga nayo nantoni na. Musa kuyenza nje yenze nje ibe yiloo nto iyiyo, mayibe uThixo akadingi ncediswa kuyona ntoni nawo, uyabona, nguye yena ungithixo. Yathetha oku ngoku kodwa wathi loo mama akubiza umzalwana uBranham eMelika elila kuye esemnxebeni, wela uze uvuse usana lwam. Wabe urhulumente wezizwe ezimanyeneyo umyeni wakhe ungumfundisi emkhosini. Kwaye nonke niyamazi uJulius, abaninzi kuni bayamazi, nguye wabhala incwadi yam umprofeti utyelela iAfrika. Kwaye la mama mncinane waseNorway wayekhwaza ngelizwi lakhe lonke sithi mzana uBrenham ndandimi apho xa lwathi olosana lwavuka. Wathi siyakholwa kuwe ukuba usisicaka sikaKristu. Wathi zawubeka izandla zakho phezu kosana lwam kwaye luyakuphila. Lusandula kufa emzuzwini okanye embini edluleyo lunenyumoniya belukhula isithuba seyure ezine okanye ntlanu. Kwaye la madoda ayekho apho ekhwaza ekhala exhumaxhuma esithi Thixo uza kulivusa, uThixo uza kulivusa. Athi ngenxa yoko ezomoya zasemelika okanye ingezizwe ezomoya zasemelika ingumkhosi wesizwe ezimanyeneyo owawuza kundibhabhisa ngenqwelo moya ijet undibuyise ngosuku yabona. Ndaze ndathi phambi kokuba ndize makhe ndifumane ukuba yintoni na intando yenkosi. Ngoko ndathandaza iintsuku ezimbini kwaye lo gqirha wayenobuntu kakhulu ukulugcina losana lungqengqe apho. Kwaze ngenye intsasa ndavuka ndaze ndaqalisa uhamba ndingena ekhitshini. Ndakhangela kwakumi apho pheshe yakukhanya nje okungangoku yakukhanya kuphaya kujikeleza kwathi musa ukuchukumisa oko, musa ukukhalimela sisandla senkosi eso. Ndabaleka ndangena ndanxibelana nesizwe ndabiza ndathi andinako ukuza. Waze lo mlungiseleli wamaluthera wathi kutheni ningalindi nje nide nifumane isigqibo esisiso esicacileyo esivela kuThixo njengoba umzana uBrenham wenzayo uze nazi uba yintoni na endithetha ngayo. Ngoku yiloo nto bazalwana ukuba nje asinakusuke sinxamele ukwenza isigqibo silinde ukuze sifumane ilitha isigqibo esicacileyo esivela kuThixo kwaye konke oku kulapha iindawo zempiliso ezingazinto konke ngoThixo. Ndikholwa ukuba impiliso engcwele isekelwe phezu komthetho-siseko ukuba umelwe kukuba uze kuThixo kuqala unikeze ngentliziyo yakho kuye nize nicoce ubomi benu egazini likayesu Kristu ukuze ke uThixo asebenze ngani aniphilise. Kanye njengoba lo mzalwana watshoyo malunga naloo mfazi imncinane wathandazelwayo phaa ezantsi ingcwele kaThixo nebona. Ebomini bam ndenza iziphoso ezininzi, ndenza izinto ezininzi eziphosakeleyo. Ndiyakuthi ngokuqinisekileyo ukuba ndithe ndaphila ithuba elidala ndiyakwenza ezininzi zazo. Mhlawumbi ezinye zazo ziyakuba zizikhubekiswa endleleni yenu. Ndiyathemba ukuba ningandixolela. Ndandifunda ngoAbraham indlela awayenokuxineka kwengqondo ngayo, indlela wathi ngayo kowu izinto azenzayo wamthanda buza uThixo waze waxoka malunga nenkosikazi yakhe nayo yonke into. Kodwa kwathi xa kubhalwa incwadi yakhe yenkcazo engcwele kumaRoma esahluko sesine ayizange zikhankanye iziphoso zakhe. Kodwa yathi uAbraham akazange athandabuze ngokungakholwa kuThixo koko wayomelele. Zonke iziphoso zakhe kwalityalwa ngazo xa kwakubhalwa incazo engcwele ngobomi bakhe. Ukudideka kwakhe akuzange kukhankanywe nokukhankanywa, iziphoso zakhe azizange zikhankanywe. Kwaye bazalwana ndiyathemba ukuba xa kuya kube kufundwa yam incwadi yenkcazo ngaloo mini uba uyawuzicima nezame angabi nakucinga ngazo. Ndiyathemba ukuba niyakwenza njalo nani, uThixo anisikelele.
There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been said and should have been said. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been stirred up. Make us better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,307 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, back to the dugout and the old umpire hollered, "You're out." He went back to the dugout and he picked up the bat and pointed up at the home of the team. And always get out and get out of the bat. There's nothing wrong in striking out, but remember to pick up the bat. Say it again, please. Christ in me, the hope of glory. It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Hallelujah.
From the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in thee, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised higher than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in thee. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That our hand is rather within each other. That we know the job is, there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord, that we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the heart.
Yes, Lord.
When the lost and dying before us.
Yes, Lord.
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. Sing it again, everyone.
Yes.
banje bendinokubona oko kuqhubeka kulo lonke ihlabathi bendiya kuthi kosi mdule umkhonzi wakho enoxolo.